Chamayi kukhala pakachisi zinali zonse mbekezereka pang'ono kwa ine aponso. Ine podziwa kuti usiku uno unali usiku wa mgonero. Ine nthawi zonse ndimakonda ngati ndili pafupi paliponse kuti ndibwere ku mgonero. Chifukwa ndicho ine ndikuganiza kuti akhristu onse amayenera kumayembekezera kudya mgonero. Chifukwa Yesu anati, ngati simulidya mulibe gawo ndi ine. Chotero iwo ndi nthawi zonse mayi waukulu ku kubwera kukachisi. Ndiye usiku uno mbali Neville anati iye anali wosasamawo pang'ono, ndipo ndipo akanakonda ngati ndikanayankhula kwa wosonkhana athu. Ine ndinamuwuza iye kuti ndikhala wokondwera kutero. Ine ndikufuna kulengezanso kuti ngati mawa usiku kudzakhala msonkhano wa amuna matrustee, mawa usiku ndi amuna azamalonda kuno achalichi pamsonkhano wawo wa nthawi zonse wa lolemba usiku ndi awo apanga chigamulo choti apange ndi womanga. Ine ndikuganiza inu nonse mukumvetsa kuti athu mapepala athu apambana, ndipo ife tikwanitsa kumanga chalichi. Ndipo chotero izo zikudutsa, ndipo mwina mwake tiyamba sabata ino. Chalichi chiyambika sabata ino momwe ine ndikudziwira. Sopano iwo anatikana ife pa izo kuno mu Jeffersonville, koma ife tinapita ku Indianapolis chigawo, ndipo anakatipatsa ife chilolezo. Chotero ife timanga icho. Ndipo chotero izo zikuyamba mwina mwake sabata ino. Izo zidziwika kukatha msonkhano wa mawa usiku. Ndiyeno kukatha msonkhano mawa usiku ngati iwo sayamba sabata ino, ngati china chake chichitika kontrakitala sangayambe sabata ino, iye ndiyeno adzayamba sabata yotsatirayo. Ndipo kumapeto kwa sabata ino loyeruka usiku la Mulungu mawa ndi la Mulungu usiku wa sabata ya mawa loyeruka ndi la Mulungu likubwerali Ambuye akalola, ine ndikufuna kuti ndidzakhale ndi msonkhano wa patatu kenanso monga ife tinachitira masabata angapo apitawo. Ndiyeno ife tikatha ilo lidzakhala loweruka usiku, ndipo kenako la Mulungu mawa, ndipo kenako la Mulungu usiku. Lotsatirali padzakhala pa 13 ndi 14 wa mwezi uno. Ndiyeno ena abale ndi ine tidzachokapo ikadzatha nthawi imeneyo, tikupita ku Colorado pa ulendo wokasaka, kenako kudzabwereranso. Ngati kachisi adzakhale atatha ngati icho chidzakhale chifuniro cha Ambuye, ine ndikufuna kuti ndidzatenge mwina mwake sabata ya thunthu ndisanachoke kachiwiri misonkhano. Ndikudzakhala ndi zisindikizo zisanu ndi ziwiri za chivumbulutso. Basi zisanachitike monga ife tinali ndi mibado isanu ndi iwiri ya mpingo, tsopano zisindikizo zisanu ndi ziwiri kuti zitsatire izo. Ndipo mwina mwake kwa pafupifupi masabata awiri kapena atatu wotsatirawa, chifukwa ine ndikuganiza iwo akudzinenera kuti iwo ndi amuna amene ati awayike pamenepo. Iwo akhoza ife tikhoza kumanga kachisiyo ndi kudzakhala naye iye mu pafupifupi masiku 10 kapena 15 china chake monga choncho. Ndiye ife tidzakhala ndi malo wokhalapo pano apafupifupi kawiri kuchuluka, anthu omwe tili nawo kapena katatu mwina mwake anthu ochulukirapo. Ndipo umo ndi momwe ndimayembekezera mpaka nthawi imeneyo, chifukwa loweruka lotsiriza ndi la Mulungu izo zinali zoopsa. Inu mukudziwa anthu amayima kunja kuno thuko loko madzulo kuti adzaze mkachisi chalichi chisanatsegulidwe nkomwe. Mawa otsatira pa 5 koloko, namwino amene amakhala khomo lotsatira kwa ine akubwera kuchokera kumeneko anati kunali anthu atadzadzana mozungulira kachisi 5 koloko mmawa. Chotero ndiyeno anthuwo pamene yakulowa mkati samapeza momalo, ndipo iwo amakhumudwa, ndipo iwo amachokapo. Ndipo zikatero iwo amene amayimirira ndi kunjikana, ndipo apanikizana mipita, iwo amamverera kupanikizika ndi chilichonse. Ndipo ine ndikumaona akazi atayima pamenepo akutuluka thukuta. Inu mukudziwa monga choncho, ndipo thukuta likutuluka pa iwo. Ndipo mamuna wina amasiya ndipo amapereka wake kumpatsa mkazi wina mpandowo, ndipo zikatero iye amayimirira mpaka milendo yake kumapweteka, ndipo wina wakenso kumupatsa iye. Inu mukudziwa ndipo monga choncho, ndipo zimakhala zomvetsa chisoni ndi amayi ali ndi ana ang'ono odwala ndi zina zotero. Izo ndi zoyipa. Chotero ife tikuyesetsa kuti tithane nazo izo tsopano pomanga kachisi wokulirapo. Ndipo ife tidzakhala ndi malo abwino amene ana nthawi zina ndipo amasokoneza monga ana ang'ono akamalira. Chabwino ife tidzakhala ndi chipinda chazimenezo kuti amayi akhoza kumadzalowamo nkumaonerabe msonkhano ndi kumawulutsa mchipindamo. Ndipo tidzakhala ndi zipinda za Sunday school ndi chilichonse chitangoyikidwa omwe zikuyenera kukhalira. Ndipo zimenezo ngati Ambuye alola zichitika sabata ikubwerayi. Inu nonse munavotera 100% zimenezo. Chotero ife tigwiritsitsabe kwa zimenezo. Maona, mpingowu ndi oyima pawokha. Chimene mpingo onena ndi chimenecho. Matrustee kapena osati wina aliyense, matrustee angokhala basi aliyense voti. Mbusa ndi voti imodzi yokha. Ndi mpingo kuti ndi demokrasi ya mpingo. Kuyima pawokha kwa mpingo. Mpingo onse umayankhula ndi zimenezo. Ndipo ife timazikonda zimenezo chifukwa ife tilibe mabishopu kapena maudindo olowezana kapena oyang'anira kapena ena otero oti azitiuza ife ichi icho kapena chinacho. Ndi mzimu oyera mu mpingo umene umayankhula. Ndimalikonda lamulo limenelo. Ndilabwino kwambiri. Ndipo ine ndinafunsa kodi inu nonse mumafuna kuti tidzadikirire kufikira titadzakhala ndi zokwanira kuti tidzachotseka chisiyo ndi kudzamanga chalichi chokulirapo. Izo zinali pa gulu la matrustee. Ndipo izo sizikanakhoza kumalizitsidwa ndi matrustee. Ndiyeno iwo anandifunsa ine ngati oyang'anira wamkulu kuti ndibwere ndi kudzawufunsa mpingo. Chotero ine ndinati, tsopano ife tili ndi ndalama zokwanira kuti tiwonjezere kukula kwa chalichi ndi kuchikonza mosiyana ndi chilichonse kuposa chimene ife tinali nacho. Ine ndinati, tsopano ife titha kuchita zimenezo pompano kapena tisunge ndalama zathu mpaka ife titadzapeza zokwanira kuti tidzamange chalichi chathunthu chatsopano. Malo ena kwina kwake. Ndipo ife tinavota pa zimenezo mu mpingo. Ndipo izo zinavoteredwa mogwirizana kuti timange chalichi pompano. Ndipo mkungu umanga chalichi chachikulu pakali pano. Ndipo ife takhala nazo izo. Ndipo gulu kuno mu Jeffersonville linati kana ife. Linati ife silingathe kuchita izo. Ndipo ife tinadumpha zimenezo. Ndipo tinapita ku Indianapolis. Ndipo tinakalidziwitsa boma pa zimenezo. Ndipo kenako iwo anabweza msomawu kuti Teloni. Tili ndi ufulu oti tijimange icho. Chotero ndiye mzinda ulibe kanthu kochita ndi izo tsopano. Ndi boma limene lizichita zimenezo. Chotero ndiye ife tili ndi chilolezo ndipo kontrakitala ali ndi chilolezo mdzanja lake tsopano. Ndipo ndikuganiza kuti iwo ndi okonzeka kuyamba nthawi iliyonse. Mawa usiku uwu ngati kontrakitala anena kuti akufuna kuyamba sabata ya mawa, ndiye ine ndidzangosiya misonkhano ya mpaka ife lidadzabwera mu zisindikizo zisanu ndi ziwiri. Ndiyeno ngati kontrakitala sayamba sabata ya mawa, ndiye lamulungu lotsatira loweruka ndi lamulungu, ine ndidzakhala ndi msonkhano ndisananyamuke. Ndiyeno ine ndimati ndikhala nawo la mulungu lino. Ndiyeno ndinadzapeza kuti usiku uno ndi usiku wa ngonero. Chotero ine ndinazichotsa izo la mulungu lino chifukwa gulu chomwechi ino simungadye ngonero momasuka. Ndiyeno tikadzakhala ndi chalichi chachikulu ife tikhoza kudzatero. Tsopano ife tili ndi prezidenti wobwera. Ine mukudziwa chimene ine ndikutanthauza. Iye wangobekera kumene kubanja la Hickerson osati kale. Ndipo mlongo wathu amene ali walimba ngati iye angabwere ndi kudzatipatsa ife poyambira pang'ono palimba pa abweretseni iwo mkati ngati inu mungathe kapena nyimbo ina yaing'ono ya mtundu umenewo. Amuna abwino ang'ono awa mbanja la Hickerson amene akhala akuyembekezeredwa kwa nthawi yayitali afika. Mnyamata wabwino wang'ono kwambiri ndipo iye ndithudi ndi ngale kwa Hickerson. Ndipo iwo onse ndi ngale kwa ife. Ife timawakonda iwo ndipo iwo ndithudi ndi mbale wathu ndi mulongo. Ndife othokoza kukhala ndi mwana wang'ono uyu kubadwa mbanja lawo. Zimene mwantheradi zalisintha banjalo. Ndipo ngati iwo abambo ndi amayi angamubweretse mnyamata wang'ono uyu tsopano kuti adalitsidwe. Tsopano lemba limati anabweretsa kwa iye ana makanda kuti iye ayike dzanja lake pa iwo ndi kuwadalitsa iwo. Tsopano pali anthu mdziko amene amakhulupirira muchimene amachitcha ubatizo wa makanda. Ndipo ndiko kuti iwo amatenga ana ang'ono awa ndipo osawabatiza iwo nkomwe chifukwa iwo amangokonkha madzi pa iwo. Tsopano ife sitimazipeza izo paliponse mʼBaibulo. Pamene iwo anayamba akonkhapo aliyense akulu ngakhalenso ana. Ndipo chotero ubatizo ndi kuvomereza kuti ntchito ya mkati ya chisomo yachitika. Ndipo makanda alibe chidziwitso cha tchimo. Chotero pamene Yesu anafa pa mtanda, iye anafa kuti adzachotse tchimo la mdziko. Ndipo pamene mwanayo afika pokhala munthu ndi kubadwira mdziko lino, iwo samakhala ndi tchimo la iwo eni. Choncho iwo alibe kulapa koti kuchitidwe. Koma pamene izo magazi a Yesu Khristu amachotsa tchimo limenelo, chifukwa mwanayo amabadwa mu tchimo, kuwumbidwa mukuseruzika, amabwera pa dziko akunena mabodza, ndipo iwo amakhala wochimwa mwachibadwa, koma magazi a Yesu Khristu amatetezera izo. Koma pamene mwanayo afika pa usinkhu wodziyankhira ndipo nkumadziwa chabwino ndi choyipa, ndiye iye amayenera kulapa pa chimene wachitacho. Ndi tchimo tsopano, ndi tchimo chimodzimodzi monga anabadwira mu tchimo, ndi tchimo la munthu. Tchimo tsopano ndi tchimo limene Adamu ndi Eva anachita, ndipo limenelo linachotsedwa ndi Mulungu ndi magazi a Yesu Khristu. Tsopano mwana samakhala ndi machimo oti alape mpaka iye atadzachimwa. Akatero iye amayenera kuti alape, kukona, ndipo pamene iye alapa ndiye ndi nthawi yoti abatizidwe, ndipo kenako iye amabatizidwa mwakumizidwa. Kufikira nthawi imeneyo ife timatsatira malangizo a Baibulo akuti iwo anawabweretsa ana ang'ono kwa Yesu kuti iye akathe kuyika manja ake pa iwo ndi kuwadalitsa iwo. Kholo lokondedwa ili usiku uno ndikubweretsa mwana wang'ono uyu kwa abusa ndi ine kuti adalitsidwe. Ndipo iwo akumverera kuti kumuyika iye mwa oyimira manja a Khristu, iwo akumuyika iye manja mwa Khristu. Ndiye mwachikhulupiriro ife timamutengera mwanayo kwa Mulungu kuti tipereke mathokozo pakumubweretsa iye kuno ndi kumupempha Mulungu kuti amudalitse iye, chimene timachitcha kudalitsa makanda. Sobano, inu mukudziwa momwe ine ndikanakhalira za ana anga omwe. Ine ndili naye mtsikana wang'ono ku ulemerero usiku uno, ndipo iye anaperekedwa kwa Ambuye kuno pa guwa. Ine ndili ndi mnyamata ndi mtsikana akhala kumbuyo uko usiku uno amene sanabatizidwebe. Modzi, 11. Ine ndakhala ndikuyankhula ndi iye za izo lero, sala za ubatizo, ndipo Joseph ali ndi zaka 7 zokha. Chotero iye akadali wang'ono kwambiri kuchita izo panobe, monga mpaka ngati iye angadzafune izo. Ndikunena kuti Mulungu akuchika icho pa mtima wake, ine ndingadzachite izo pamenepo. Koma kunena za makanda, ine ndimangowapereka iwo kwa Ambuye chifukwa ndiko kuphunzitsa kwa malemba kwa izo. Mbale Neville, ngati ino mungapite nane tsopano kwa mnyamata wabwino uyu, ine ndimachita mantha. Kodi uyo ndi Holin? Holin? Ea. Holin Jr. Stephen Holin. Chabwino. Izo zilibwino. Oh, ine ndimaganiza kuti iye akugona. Ndicho chikhalidwe chimenecho cha Ahikason. Chilichonse chikuchitika. Ine ndinamuona iye tsiku lina, ine ndinati President. Ndi zina zotero. Ndipo ndithudi izo zinali zazing'ono kwambiri kwa iye, mwaona, kukamba za iye ngati President. Iwe uli banji. Chabwino. Ine ndikudziwa icho chikuyenera kukhala chuma cha mayi wa Mulungu aliyense. Kodi ino simukuganiza chomwecho? Zokoma kwambiri. Ndipo tsopano mbale Hickerson ndi mulongo Hickerson, monga wantchito wa Khristu, monga mbusa wanu, ine ndikumutengera mwana uyu mwachikhulupiriro kupita mmikono ya Yesu Khristu, mwamene inu mukufuna kumuyika iye mmikono mwake. Tiyeni tiweramitse mitu yathu pamene abusa ndi ine tayima pano ndi manja athu pa mwanayu. Atate athu akumwamba, mu Baibulo iwo anabweretsa kwa inu ana ang'ono kuti inu mukakhoze kuyika manja anu pa iwo ndi kuwadalitsa iwo. Ndipo moonadi Ambuye iwo anadalitsidwa. Ndipo tsopano potsatira chitsanzo chanu, zinthu zimene inu munkachita, ife tayesetsa mwatcheru Ambuye kuwerenga Baibulo ndi kutsatira chitsanzo monga momwe inu munkachitira. Ndi babambo ndi amayi awa, mbale ndi mulongo Hickerson, ophunzira athu okondedwa muno mukachisi, abweretsa kwa ife kachimwemwe kakang'ono aka kamene inu mwayika mu chisamaliro chawo. Iye wachokera kwa inu Ambuye, inu mwawapatsa iwo mwana ameneyu. Ndipo tsopano iwo akukhumba kuti apereke moyo wake waung'ono kwa inu kuti adzakhale wotumikira kwa inu. Ine ndikupemphera kuti inu mumudalitse mwana uyu, kuti inu mumupatse iye moyo wautali, mulole iye akhale moyo ngati nkotheka kuti adzaone kudza kwa Ambuye. Ine ndikupemphera kuti inu mumudalitse iye kulikonse kumene iye angakhaleko, mulole iye akaleledwe mu banja la Chikhristu monga iye wabadwira mwalotero. Ndipo mulole iye apitirire mu nyumba iyi, mulole abambo ndi amayi akhale moyo kuti adzamuone mwanayu paguwa ngati nkotheka akulalikira uthenga. Iwo angakonde kumuona iye mwanjira imeneyo Atate kuposa pa mpando wachifumu ku White House kapena kwina kulikonseko, chifukwa iwo ndi antchito anu. ndipo akufuna kuti moyo wa mwanayo ukhale kudzipereka ndi mdalitso ku ntchito ya Mulungu. Tsopano ine ndikupemphera Atate kuti inu mumudalitse mwanayo, ndipo mulole chisomo cha Mulungu chibwere pa iye, ndipo mulole iye akhale wathanzi ndi wokondwa moyo wake wonse, ndipo mulole abambo ndi amayi akhale moyo kuti adzamuone iye atakula. Ife tikupempha kenanso, mudalitseni iye amene ife tikumudalitsa mu dzina lanu. Ndipo tsopano Stephen Holin Hickerson wang'ono, ine ndikukupereka iwe kwa Yesu Khristu kuti madalitso amene ife tawapempha abwere pa iwe. Ukhale wathanzi ndi wamphamvu, mʼbale wanga wang'ono, ndipo ukhale moyo kuti udzalemekeze Mulungu. Mu dzina la Yesu Khristu ife tikupempha izi. Amen. Mulungu akudalitseni. Mulungu akudalitseni inu nonse, mwana wokoma kwambiri.
Where we'll never grow, never grow in the land where we'll never
kuti izo sizidzakhala zodabwitsa. Achichepere adzakhala akulu, ndipo akulu adzakhala achichepere. Tsopano kuti izo sizopambana, ndipo ife sitidzadwala konse kapena kukhala ndi chisoni kapena kufa konse. Tsopano misonkhano mbale Neville walengeza. Ine ndikufuna ndilengeze tsopano aponso kuti msonkhano umenewo musayiwale iwo, ndi misonkhano imene iye wayikamba. Komanso akazi a Ford amene ankakonda kubwera ku church zakazapitazo, ine ndinangowatengera iwo kwa mwana wawo wamkazi masiku angapo apitawo, ndipo iye ali ndi usinkhu wa zaka 80, ndipo apita kukakumana ndi Ambuye usiku apitawo 8 koloko. Ine ndikuganiza ndipo misonkhano yake abusa ndi ine tikhala nayo ku chalichi ku Kuts lachitatu 10:30 lachitatu likubwerali akazi a Ford akazi. Ine ndikuganiza kuti ndaiwala chimene lake Levi, my Levi Ford athu amenewo, amenewo ndi amake a Lloyd Ford amene mamuona mu buku langa, amene ankati andisungira suti ya Boy Scout ija. Ndipo ine ndinangopeza mwendo umodzi okha wotsalira. Tsopano amenewo, amenewo ndi amake ya mwanayo. Chotero ine ndinawanyamula iwo tsiku lina, ndipo ndinapemphera nawo munthu wokalamba wosaukayo, ndipo wapita kukakumana ndi Ambuye Yesu. Tsopano ngati Ambuye alola, ine ndinali ndi china chake pano chimene ine ndikhoza kulengeza kuti misonkhano ngati iyo ingabwere sabata ya mawayi, ngati ine ndazika izomu kapena mwina ine ndimaganiza kuti ndinatero zazimene ndimati ndidzayankhule pa kukubwera msonkhano wokubwera uwu wa sabata yotsatirayi. Ngati ine ndikuganiza, ndimaganiza kuti ndinazika izo mu buku ili, sindikudziwa ngati ndinatero kapena ayi. Inde ndize apa. Ambuye akalola loweruka usiku, ine ndikufuna kuti ndidzalikire paphunziro la chifukwa chimene munthu amakopa moyo wa wina, ndipo la Mulungu mmawa, ine ndikufuna kuti ndidzalalikire pa kuvindikira kwa piramidi. Ndipo la Mulungu usiku, ine ndikufuna kuti ndidzalalikire pa namulondola wanga phunziro, namulondola wanga zala Mulungu likubwerali usiku. Tsopano Ambuye adzadalitse zinthu zimenezo, ndipo adzandithandize ine pakuti ndakhala ndili kunja, ndinkhani pang'ono chabe zoti ndidzazitengere zimenezo. Tsopano usiku uno ife tikufuna kuti tifulumire. Ndili ndi zinthu zingapo tili pomwepo. Ndili ndi kalata pano imene yangobwera kumene bile wangoyitenga iyo kanthawi kapitako, kuti abale ena ali ku Michigan, ndipo iyi ikuchokera ku bungwe la azitumiki limene lili ndi zinthu zambiri. Izo ndi zimene zimapangitsa kuti zinthu zisokonezeke. Mwaona kuti iwo akunena umu kuti abale ena kumeneko amene amanena kuti ine ndinawatuma iwo kumeneko. Ndipo akulalikira kuti amuna asiya akazi awo, ndipo azifunafuna mkazi wawo wauzimu, ndipo kuti kuti ndine wosalephera mwangwiro kuti palibe kalikonse, ndipo zina za zinthu zoyipa zimene inu munayamba mwazimvapo. ndipo bungwe la zitumiki linazipeza izo, ndipo iwo anandilembera ine kalata ya zimenezo. Ndikuti ndinawatumiza iwo kumeneko, ndipo izo zikuyambitsa chisokonezo chachikulu. Ndipo ena a iwo akulosera ndikumanena kuti mwamuna mmodzi amusiye mkazi uyu ndipo apite akakwatire uyo. Tsopano mpingo uno umadziwa kuti ife sitimayima ndi zovunda zonga zimenezo. Ife timakhulupirira Baibulo. Ife timakhulupirira kuti pamene mwamuna watenga mkazi, ameneyo ndi mkazi wake. Ndipo imfa yokha ndi imene ingathe kuwalekanitsa iwo. Ndi zokhazo sitimakhulupirira zinthu ngati zimenezo. Ife sitimakhulupirira mu chikondi cha ulere. Aponso, ife sitimakhulupirira mu zinthu zimenezo. Ife mwantheradi timakhulupirira Baibulo. Ndipo ilolokha. Chotero ine, ndingo ijambula iyo, chojambula chakata iyo. Ndikupereka yankhulanga kwa iyo, ndikukayika iyo mu magazini. Ndipo izo zidzasamalira izo. Ine ndikuyembekeza izo zitero, muli monse, yankho kwa iwo. Tsopano usiku uno, ife tisanatsegule malemba, tiyeni tiyankhule kwa Ambuye wathu. Atate athu akumwamba, ife tikuyandikira mpando wanu wachifundo. Mudzina la Ambuye Yesu, modzi wankulu uja amene anatsika kuchokera kulemero, kudzafulukula kwa ife, chuma cha zobisika za Mulungu. Momwe ife tikukuthokozerani inu chifukwa cha Yesu wankulu uja amene anali kuonetseredwa kwa Mulungu, atapangidwa munthu kwa ife. Ndipo kudzera mwa iye tili ndi chiwombolo ku machimo athu. Ndipo ife tsopano tadutsa, tachoka ku imfa, tapita ku moyo, chifukwa ife tikumukhulupirira iye. Pakuti zinalembedwa za iye kuti iye anati, iye amene amva mawu anga ndikukhulupirira pa iye amene anandituma ine, ali nawo moyo wosatha, ndipo sadzabwera ku chiweruzo, koma wadutsa kuchokera ku imfa, wapita ku moyo. Adalitseni mawu anu siku uno, Ambuye. Ndipo ife tili pano kuti tidzadye mgonero pa nthawi yayifupi chabe. Mkhristu, zika zinzathu zaufumu zisonkhana kuzungulira maguwa. Ndipo kumeneko iwo azitenga chimene ife timachitcha mgonero, gawo laling'ono la chopatulika chimene inu munatisiyira ife. Kusonyezera kuti ife tikukhulupirira kuti inu munafa chifukwa cha machimo athu, ndipo munauka pa tsiku lachitatu, ndipo muli ndi moyo kwa nthawi zonse. Ndipo tizichita izi mpaka inu mutabwera, molingana ndi malemba monga ife timalamulidwa. Muyeretse mitima yathu ku maganizo oyipa ndi zonse zimene ife tazichita, zimene zinali zosiyana ndi chifuniro chanu chachikulu. Atate, tikhululukireni ife, ndipo tipatseni ife za chisomo chanu usiku uno. Tinyemereni ife tsopano mkate wa moyo mu mawu, pamene ife tikuwerenga iwo ndi kuyankhula pa iwo. Mu dzina la Ambuye Yesu, ife tikupempha izi. Ameni. Tsopano, mu bukhu la chivumbulutso, kuyambira ndi ndime imodzi yokha, ine ndikufuna kuti ndiwerenge ndime ya 20, kapena ndime yoyamba ya mutu wa 20.
And I saw an angel come down from heaven.
Ndipo ine ndinaona mngelo akutsika kuchokera kumwamba, wokhala ndi kiyi wa dzenje la phompho ndi unyolo waukulu mdzanja lake. Tsopano ine ndikufuna kuti ndiyankhule ngati izo zingakhale, ngati ine ndingatchule mutu kuchokera apa kapena kutenga nkhani kuchokera pa mutu uwu. Kwa maminiti 20 kapena 25 wotsatirawa, ine ndikufuna kuutcha iwo kiyi wa kuchitseko. Tsopano, ine sindikufuna kuti ndipange iyo kukhala makiyi, chifukwa Petulo anapatsidwa makiyi aku ufumu, koma ine ndikufuna kuti ndiutche uwu kiyi wa kuchitseko. Ndiyeno mwansanga zikatha izi, ine ndikufuna kuti ndipereke ndemanga pang'ono pa mgonero, ife tisanadye iwo usiku uno. Tsopano, kiyi, ine ndikuzindikira apa pamene ife timawerenga kuti mngelo uyu anatsika kuchokera kumwamba ali ndi kiyi mdzanja lake. Ine ndikukhulupirira ndi chivumbulutso 13 kapena 19, ife tikuzipezanso kachiwiri. Mngelo wina akubwera ndi kiyi. Ndipo kiyi ndi ntchito ya kiyi ndi kutsegula china chake chimene chakhomedwa. Kapena ndi china chake chimene chikuyenera kukhomedwa. Koma kiyi amaperekedwa pa cholinga chimenecho. Sopano pali mitundu yambiri ya makiyi chifukwa tili ndi ntchito zambiri za makiyi. Pali makiyi a mosungira zinthu. Pali kiyi wa nyumba yanu. Pali kiyi wa galimoto yanu. Ndipo ife timawatcha iwo makiyi. Ndipo iwo ndi makiyi. Ndipo iwo akhoza kuchulukitsidwa nthawi zambiri. Kapena wa ku nyumba nthawi zina amatha kupangidwa chimene timachitcha kiyi wa chigoba. Mwakuyankhula kwina ndi kiyi amene amakhala ngati amapangidwa ndi tizitsulo timachita pa iye timene timapotokola loko mwanjira ina yake ndipo amatha pafupifupi kutsegula chitseko chilichonse amatchedwa kiyi wa chigoba. Ndi chigoba cha makiyi ambiri ndipo akhoza kutsegulidwa mwanjira imeneyo ndi nyumba zathu kapena ngakhale magalimoto athu akhoza kuchulukitsidwa. Ndiyeno palinso iye aliyense sangatsegule chitseko chilichonse mpaka atagwiritsidwa ntchito ndi dzanja. Iye ameyenera kukhala ndi china chake choti chimugwiritse ntchito kiyo. Kiyi pa yekha sangathe kudzigwiritsa ntchito yekha. Ameyenera kukhala ndi china chake choti chimugwiritse ntchito kiyo. Zili ngati microphone iyi imene ine ndikuyankhuliramo. Microphone iyo ndiyo sayankhula pokhapokha ngati patakhala china chake choti chiyankhule kudzera mwa iwo. Iwo sangathe kuyankhula mwa iwo wokha. Iwo akuyenera kukhala ndi china chake choti chiyankhule kudzera mwa iwo. Chotero si microphone ndi liwulo kapena phokoso kumbuyoko limene microphone imatumiza kufundira mpweya kupita kukhutu lanu. Tsopano umo ndi momwe zimakhalira ndi kulalikira uthenga. Si ife ni ake ngati atumiki, ife si uthengawo. Koma ife ndife ofalitsa chabe amene timafalitsa liwu la Mulungu kudzera mu chothandizira chathu cha anthu kupita kwa womvetsera. Masomphenya amakhala chimodzimodzi. Ine sindikudziwa choti ndinene kwa mpingo nthawi ino chokhudza masomphenya. Koma ngati mzimu woyera ungandionetse poyamba ine masomphenya, ndiye ine ndimapereka masomphenya amenewo kwa amene iwo akupita. Chotero iwo sanali anga. Ine masomphenyawo sanali ine. Ine anali Mulungu amene anapereka masomphenyawo. Ndipo ine ndinachita monga wofalitsa kuti ndibweretse uthenga wa masomphenyawo kwa anthu. Tsopano iyi ndi chinthu chomwechomwecho. Ndikhululukireni ine. Iyi ndi wora azigwiridwa ndi dzanja limene likutsegula chitseko. Mwaona, ilo likuyenera kukhala dzanja. Tsopano ndipo mukiyi amene ine ndiyankhulepo usiku uno ndi dzanja limodzi lokha limene lingathe kugwira kiyi uno. Ndipo limenelo ndi dzanja la chikhulupiriro. Ndi chinthu chokhacho chimene chingagwire kiyi uyu. Ndipo manja amagwira makiyi ena ndipo zimatengera dzanja la chikhulupiriro pa iwo. Tsopano ife titenge monga kiyi wa kuchidziwitso. Tsopano munthu ameyenera kutero ngati iye akuyesera kuti adziwunjikira chidziwitso. Mwaona, tsopano pali kiyi kwa izo. Pamakhala njira imene munthu uyu ameyenera kutsegulira. Iye akuyenera kukhala kuti atenge mabuku ake ndi kuphunzira kwake ndipo sangathe palibe angamuphunzire iye. Iwo akhoza kumuphunzitsa iye koma iye ameyenera kuphunzira. Ndipo njira yokha imene izo zingachitikire akuyenera kumugwira kiyi ameneyo kuti china chake imenemo chimene chimafutukula kapena chimaulula kwa iye chidziwitso chimene iye akufuna. Ndipo pali anthu amene angayesere kuyimbalimba ndipo iwo kapena nyimbo. Iwo samadziwa momwe angachitire izo koma iwo akhoza kupita kumeneko ndipo mphunzitsi akhoza kutenga phunziro pambuyo pa phunziro ndipo sangaphunzire konse zimenezo. Iwo sangakhoze basi kumugwira kiyi ameneyo kwa chinsinsi chimenecho momwe nthetemya ndi maphokoso akuchuna ndi zina zotero zimamvekera zimatengera kiyi. Ndipo masamu alipo kiyi wa masamu amene iwe umayenera kungomudziwa iye. Ndawaonapo amuna amene amatha kutenga mizere inayi ya manambala ndi kuyikapo zala zawo chilichonse cha zala zawo pa mzere wa manambala ndi kungobwera m'musi monga choncho mwina kwa manambala 5 kapena 6 ndi kudzayika yankho pansi pake kuganizira mizere 4 pa nthawi paliponse kuyambira 1 mpaka 9 chabwino ndimavutika kulingalira mzere umodzi pokhapokha ndidakhala ndi zala zokwanira ndi zala zakuphazi kuti ndiwerengere kuti ndiwerengere mzere umodzi sindinathe basi kuti ndipeze kiya ameneyo koma inu maona ena iwo amangokhala ndi kiya ameneyo wa izo iwo amadziwa momwe angachitire izo ndipo alipo kiyi wa chidziwitso munthu wofuna chidziwitso pali kiyi wa sayansi kafukufuku wa sayansi tsopano pali ameneyo ndi kiyi wamkulu anthu amamufunafuna kiyi ameneyo monga kuno nthawi ina kale iwo anapeza atomu ndipo ankadziwa kuti kunali ma atomu ndipo kenako ma atomu anadzapanga ma molekulu ndi zina zotere tsopano iwo anayamba kufufuza wina wake anali kukhulupirira kuti ngati atomu imeneyo ingagwirizanitse chilichonse palimodzi ngati atomu ingakhoze kutembenuzidwa mozungulira ingatenge chimene chaigwiracho ndi kuchiswa icho pakati chifukwa chilichonse chimagwiridwa ndi atomuyo ife tikudziwa zimenezo tsopano nsanamira imeneyo yagwiridwa ndi ma atomu inu mumagwiridwa pamodzi ndi ma atomu maudzu mitengo chilichonse chimagwiridwa pamodzi ndi ma atomu chabwino ngati atomu imeneyo ikutembenukira mbali imodzi ngati iyo ingakhoze kuswedwa ndi kubwerera mbuyo ndiye iyo ikhoza kuononga ndipo tsopano asayansi akulu amakhulupirira kuti izo zikhoza kuchitika ndipo iwo anagwira ntchito ndipo iwo anagwira ntchito ndipo iwo anakhala ola ndi ola ndipo sabata ndi sabata chaka ndi chaka mpaka potsiriza iwo anadzagonjetsa izo anali ndikukhulupirira Thomas Edison pakuwala kuti amati munthuyo anali ndi chidziwitso kuti angathe kupanga kuwala kwa magetsi iye ndi amene anapanga babu la magetsi ndipo iye samagona nkomwe usiku iye amakhoza kutenga sangweji mdzanja lake ndi kumadya chakudya chake ndi kukhala pamenepo ndi kumalingalira ndi kumagwira ntchito ina kwake mbuyo kumbuyo kwa malingaliro ake china chake chinamuza iye kuti akanakhoza kuchita iso ndi chiyani chimenecho ndi kiyi amene angatsegule njira osati zaka zambiri zapitazo panali munthu amene ankakhulupirira kuti ali ndi luso lolemba nkhani zoseketsa iye angakhulupirira kuti anali ndi kiyi mdzanja lake ndipo iye ankafuna iye anapita iye ankakhala ku Kansas iye anapita kwa mkozi wa pepala yayikulu mu mzinda wa Kansas ndipo anapititsa zolemba zake zina ndipo mkoziyo anati bwana inu mwalembera kukwanitsa izo inu palibe chifukwa choyesera inu simungathe kuchita izo koma izo sizinamukhutitse iye iye ankadziwa kuti anali nacho icho ndipo iye anabwerera mobwerezabwereza kuyesera koma iye mkozi ankamukana iye pamapeto iye anapita kumadera ena ndipo iwo anakamukana iye anati bambo inu simunafikepo inu simungazikwanitse izo komabe iye ankakhulupirira kuti iye akanakhoza kuchita izo ndipo ndiyo njira yake iye ali ndi china chake mdzanja lake pomaliza iye anayipeza ntchito yolemba nkhani yaing'ono ya ndikukhulupirira ya ukonzi kapena china chake cha mpingo mtundu wina wa nkhani zoseketsa za mpingo ndipo iye anadzipangira lendi kakang'ono kakhoswe kapena garaja yodzaza ndi mbewa kumene mbewa zingathamanga paliponse ndi chilichonse mu mapepala ake ndipo iye anafika pozindikira za chilendo za mbewa ina yake yaing'ono pamenepo ndi pamene nkhani ya Mickey Mouse inabadwira tsopano ndi Walt Disney wa mamiliyoni ambiri bwanji iye anali ndi china chake mdzanja lake ndipo iye ankadziwa kuti iye anali nacho icho iye ankadziwa kuti iye akanakhoza kuchita izo ndipo umo ndimomwe kupambana kulikonse kwakukulu kumapangidwira amene amuna ndi akazi ali ndi china chake mʼmanja mwawo chimene iwo amadziwa kuti akhoza kuchita icho. Pamene polio inakantha fuko, monga tonse tinalamulidwa tsopano kuti tipite tikamayitse katemera uyu kuti timuthetse iye. Pamene polio inakantha dzulo ine ndinali kumvetsera kwa dokotala pamene ine ndinali kuyendetsa pansewu. Dokotala wina wochokera ku Louisville iye anati zaka zingapo zapitazo pamene mdili wa ukulu unakantha Louisville, anati ngati anthu akanayima pamene ine ndinayima ndikuona zokumira 57 nthawi imodzi ndi amuna, akazi, anyamata ndi atsikana olumala ndi matenda otchedwa polio, ndipo panalibe chilichonse chimene chikanachitidwa za izo. Anati sindikufuna kudzaonanso chinthu choterocho. Koma sayansi inaganiza ngati pali choyipa chotero ngati polio, ndithudi pali china chake choti chilimbane ndi icho. Iwo anamenyera, anayima mʼmisewu atavala majombo ozimitsa moto awo. Iwo anavula zipewa ndipo ankapempha, iwo ankabuma, iwo anachita chilichonse kuyesetsa kuti apeze chii kuti atsekule chitseko chodzakhalira ndi ufulu. Ndipo potsiriza njonda ina yachikhristu yotchedwa so inampeza katemerayi. Bwanji panali choyipa chimene chinali pa chiopsezo, panali wakupha amene anali pa chiopsezo. Panali kiyi pena pake amene akanakhoza kutsegulidanso ufulu kwa munthu. Ndipo katemera wa so anali chithandizo chachikulu. Chimene kiyi angachite, katemera anabweretsedwa, ndipo tsopano akuthetsa poliyo ndi katemera uyu. Chifukwa zinali osatopa ndipo osataya mtima, kiyi ameneyo anali pena pake, panali china chake chimene chikanabereka katemera wake, ndipo iwo anali otsimikiza kuti achipeza icho. Ndipo ngati pali choyipa chotero monga poliyo, kubanika, katsabola, mchofu, kafumbata, kuma sagwada ndi zina zotero, zimene sayansi zoyipa izi zakwanitsa kulimbana nazo usana ndi usiku mpaka iwo anadzapeza katemera wake, chifukwa ndi zoyipa, ndi zakupha. Imochuluka bwanji kuti alipo kiyi wachipulumutso kwa munthu amene ali mu ndende ya tchimo, alipo kiyi wachitseko chimenecho woti akawamasule anthu kwa ilo. Kiyi kawiri kawiri akatembenuza logo, ndipo mukampeza kiyi ameyenera kukhala kuti ndiwopita ku chuma china, china chake chimene chili cha phindu, kapena simungatseke nkomwe. Ngati simoyenera kutsekedwa mumangosiya chomwecho, koma pamene muli moyenera kutsekedwa chotero kiyi kawiri kawiri ndi cholembedwa cha china chake, kapena njira yolowera kwa china chake chimene chili chofunikira. Kiyi ntchito yake ndi imeneyo. Tsopano iye amatsekula china chake chimene chili chofunikira. Tsopano ife timawerenga izo mu Yohane wolera mutu wa 10. Yesu anati, ine ndine khomo kukhola la nkhosa, ine ndine khomo, osatika khomo, khomo, khomo lokhalo. Ine ndine njira, njira yokhayo, choonadi ndi moyo, ndipo palibe munthu angadze kwa Atate koma kudzera mwa ine. Ine ndine khomo kukhola la nkhosa, ndipo onse amene amabwera pambuyo panga ndi adani akuba ndi achifwamba. Iye ndi khomo la khola la nkhosa, iye ndi khomo la chipulumutso. Palibe dzina lina pansi pakumwamba limene inu mukuyenera kupulumutsidwa nalo kokha kudzera mu dzina la Yesu Khristu. Palibe mpingo, palibe chipembedzo, palibe kachikhulupiriro, palibe ziphunzitso za chilichonse kokha kudzera mu dzina la Yesu. Ameneyo ndi ameneyo ndi key zosala kuitsa Petro anagwiritsa ntchito mmodzi wa iwo pa tsiku la Pentecoste. Iwo ankafuna kudziwa momwe angalowere pa khomo limenero. Iye anagwiritsa ntchito key ndipo alipo key imodzi yekha chifukwa pali khomo limodzi lokha. Ine ndine khomo. Ndipo Petro anali ndi key wa ilo ndipo iye anati lambani aliyense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhulupiriro cha tchimo lanu ndipo mudzalandira chuma cha Mulungu ndi kiyi wa khomo ndipo Yesu ndiye khomo pali khomo limodzi lokha la machiritso ndipo Yesu ndi khomo limenero pali khomo limodzi lokha la mtendere eya mtendere wanga ndikupereka kwa inu iye ndi khomo limodzi lokhalo la mtendere weniweni inu mukhoza kuganiza kuti muli ndi mtendere inu mukhoza kudzunjikira ndalama zokwanira kugula nyumba yanu mutha kudzunjikira ndalama zokwanira kuwagulira ana anu zovala kukhala ndi zakudya zoti muzidya koma inu mukhoza kukhala kuti mwadzunjikira kutchuka kokwanira kuti mukhale wotchuka pakati pa anthu koma pamene inu muvula sabato zanu usiku ndi kukonzekera kugona pali chinthu chimodzi chokha chimene chingakubatseni mtendere ndipo kuti ngati mukudziwa kuti mukumwalira usiku umenewo pali mtendere umodzi wokha ndipo ndiwo Yesu ndi mtendere iye ndi mtendere wathu iye ndi machiritso athu ine ndine Yehova Mulungu wako amene ndimachiza matenda ako onse iye ndi khomo lakumwamba ndipo palibe khomo lina kapena palibe njira ina koma kudzera mwa Yesu Khristu iye ndi khomo lakumwamba ndipo tsopano Yesu ndi khomo lopitira ku zinthu zonsezi ndipo chikhulupiriro ndi kiyi amene amatsegula khomolo tsopano ngati Yesu ali khomo lopita ku malonjezo onse awa a Mulungu chikhulupiriro mu ntchito yake yomalizidwa chimatsegula khomo lililonse la chuma chilichonse chimene chili mkati mwa ufumu wa Mulungu mukuona zimenezo kindi chikhulupiriro ndi kiyi amene amatsegula lonjezo lililonse limene iye apanga kiyi wa chikhulupiriro amachita zimenezo chikhulupiriro mu ntchito yake yomalizidwa ndi makiyi awa amene tikuwakamba tsopano mu Ahebri mutu wa 11 ine ndi ndi mzere wa ukulu wa iwo ndalemba apa zangwazi izi za chikhulupiriro anali kiyi wa makhomo amene anatseka kamwa ya mikango anali kiyi chikhulupiriro amene anatsegula nyumba za mndende chinali chikhulupiriro kiyi wa chikhulupiriro amene anatontholetsa chiwawa cha moto anapulumuka kuthwa kwa lupanga anaukitsa kufa kubwerera kumoyo kenanso chinali chikhulupiriro kiyi wa chikhulupiriro mwa Mulungu wa moyo dzanja limenero mwamuna ameneyo mkazi ameneyo amene angatenge kiyi wa chikhulupiriro ameneyo iye akhoza kutsegula lonjezo lililonse limene Mulungu anapanga koma ngati mulibe kiyi ameneyo inu mukungoyeserera inu simudzatsegula izo mudzalimbana nazo chifukwa kiyi uyu ndi aliyense wopangidwa molondola amakhala ndi zitsulo mkati mwa lokoyo ndipo zimatengera maumbidwe ena ake maonekedwe ena ake amakiyi amenewo kuti akatebenuza tizitsulo timeneto ndipo kachitsulo kakang'ono kamodzi kakachoka pa njira kamangosokoneza chinthu chonsecho chokero ine ndimakhulupirira mu uthenga wa thunthu mawu aliwonse a Mulungu amene amamasula mphamvu ya Mulungu amene amapereka madalitso ake kwa anthu ndi kiyi wa khomo amene amatsegula ilo ngwazi zazikulu zimenezo aneneri amenewo ndi amuna akulu a mu Baibulo amene anali ndi kiyi ameneyo tichifuwa jake iwa makoza kuzimitsa makama pamikango, kuzimitsa chiwawa cha moto, kuzanga lubanga la kutwa, kuabwezeretsa kufa kumoyo genaso, ndi kuchita mitundu yonse ya zozizwitsa. Tichifuwa jake kuti iwo anga kwiritsitsa ndi ameneyo, ndipo iwo ankadziwa kuti iye agwira ntchito chifukwa iye anali kiwa badwa ndi lemba. Sobano, ngati ine ndikufufuza ndi kiwa kachikhulupiriro, sindikudziwa chimene iye ati adzachite. Ngati iwo anena kuti mpingo wanga umaphunzitsa ichi, ine sindikudziwa za izo. Koma pamene Baibulo liphunzitsa izo, ndipo ine nkugwira kiwa chikhulupiriro mʼdzanja langa, kapena mu mtima mwanga, amene amati amenewo ndi mawu a Mulungu, ameneyo adzazimitsa chiwawa cha moto. Adzatsegula machiritso kwa odwala, adzatsegula chipulumutso kwa otayika. Ine ndikuyenera kubwera kukhomo, chilichonse mu dzina lake, chilichonse kimene mukuchita mu mawu kapena mtchito, muzichita zonsezo mu dzina lake. Madziwa kuti kiyi amene inu muli naye ndi chikhulupiriro, chifukwa ndi kiyi wopangidwa ndi lemba. Sobano, ngati iye ali kiyi wakachikhulupiriro, kiyi wachipembedzo, sindikudziwa chimene iye ati adzachite. Koma ngati ali kiyi wamamalemba, iye adzatsegula chifukwa Mulungu ananena chomwecho. Sobano, nzosadabwitsa iwo amakhoza kuyimitsa chiwawa cha moto ndi zina zotero. Iwo anali ndi kiyi kuvomereza koyamba kwa Mulungu kwa mmodzi wa aneneri amenewo. Palibe chimene chikanawaletsa iwo. Iye sankaswa kulazidida monga iye amachitira ndi ine nthawi zina, kumenyerera izo mobwerezabwereza. Ndipo mwina make inu ndikuyembekeza kuti sizitero. Koma kumango ndi uza ine, ita ukachite ichi ndiyene ukapunthwa kumeneko. Zikatero udzapite ukachite ichi, ndiponso ubwerere, ndipo ukachitenso izo. Iwe sunachite izo molondola, kugwedezeka kumodzi mokha basi. Amangomva mzimu kuwawuza iwo ndicho chinthu choyenera kuchita. Ndipo palibe chimene chikanawaletsa iwo. Mbale iwo anatsera pakamwa pamikango, iwo anapulumuka lupanga la kutwa, iwo anazimitsa moto, iwo anachita chilichonse kugwedeza pang'ono chabe kochokera kwa Mulungu, chifukwa iwo anagwirizira kiyi mʼdzanja lawo. Chikhulupiriro chachikulu chija, iwo ankamuchitira Mulungu zinthu chifukwa panalibe chimene chimawayimitsa iwo. Ndizaulemerero bwanji. Monga mnyamata wang'ono nthawi ina anabwera kwa mbale wachikulire amene anali wachikulire wa Mulungu, mneneri wokalamba wa Mulungu. Ndipo iye anamumva munthu ameneyo akuchitira umboni mosalekeza kunena za ubwino wa Mulungu, ndi momwe Mulungu analili, ndi chimene Khristu anali, ndi kumangopitilira kuyankhula. Potsiriza, mnyamata uyu anali woti adzozedwe mu utumiki. Chotero iye anafika kwa munthu wina wa nzeru wachikulireyu, ndipo iye anati kwa iye, "Bwana, ndikufuna ndikufunseni inu funso." Iye anati, "Ndifunse mnyamata." Iye anati, "Kodi Khristu kwenikweni amatanthauza kwambiri kwa inu monga inu mumanenera kuti iwo amatero?" Iye anati, "Iye amatanthauza zambiri kwa ine kuposa zomwe ndingakhale ndi mpweya woti ndiyankhule." Ndi zimenezo tu. Chinali chiyani icho? Iye anali atapeza kiyi. Nyamata uja anati, "Pa izo, ngati mumadzinenera zinthu zimenezi, ndipo mumandiwuza kuti ndizenizeni monga inu, ndiye ine ndikufuna kumudziwa Yesu yemweyo muchanichani chomwecho." Chinali chiyani icho? Iye ankadziwa kuti bamba wachikulireyo anali atagwirizira kiyi amene iye ankatha kutsegula, ndipo ankatha kutseka. Inu mukudziwa iye amene amatseka amatsegula yemweyo. Mukuona, inu mukhoza kumasula kapena kumanga uko nkulondola. Iye mweyo amene amatseka amatsegula, iye amene amatsegula akhoza kutseka. Ndipo ndizo ndende mwaona, chifukwa iye amagwira ntchito mbali zonse ziwiri. Ndizomvetsa chisoni bwanji kuti mpingo unataya masompheni ake a izo. Chinali chinthu chachisoni bwanji pamene mpingo unadzigulitsa okha kuti zikhulupiriro, monga mmene ife tachitira lero. Ndipo tsopano akuyitana kuti agwirizane. Ife taona kumene ulamuliro wa Chiroma ndiwo atadzakomane tsopano. Iwo akasintha madongosolo ena. Ine ndimaganiza kuti iwo sanasinthe. Koma iwo adzatero muli monse. Adzampatsa wansembe aliyense mphamvu ya papa ndi ndikulikonse kumene yali ndi zina zotero. Zomvetsa chisoni bwanji kuti mpingo adzigulitsa kunthano malo mwa mawu. Mugona, pamenepo ndi pamene iwo anamusiyira kiyi. Pomwepo, nchifukwa chake zozizwitsa zazikulu ndi zizindikiro sizikuchitika pakati pa anthu lero. Zimene zinkachitika. Iwo ataya kiyi. Eya. Iwo akulidziwa khomolo, akudziwa kuti khomolo lili pamenepo. Koma chinthu chotsatira ndi kiyi woti atsegule khomolo. Chuma chili kuseri kwa khomolo. Iwo atsekeredwa, sakuoneka kwa osakhulupirira. Koma wokhulupirira amene ali ndi chikhulupiriro ndipo akhoza kutenga kiyi wa chikhulupiriro, akhoza kutsegula makomo awa. Inde bwana, nthawi ina kuno zaka zingapo zapitazo, kunali mʼbale wa missionary ndipo iye anamverera kuti anali ndi kuyitanidwa kopita ku Africa. Iye anali mnyamata wang'ono, mkazi ndi ana awiri, okongola kwambiri, atsikana ang'onowo pafupifupi usinkhu wa zaka 7 kapena 8 aliyense. Ndipo mnyamata wang'ono uyu samakhoza kuchoka kwa izo. Iye anali a mtumiki. Iye anali ndi mpingo wabwino mdzikolo. Koma iye samakhoza basi kuchoka kupitana kumeneko. Iye uyenera uzipita ku Africa. Ndipo anapemphera usana ndi usiku. Iye sankafuna kuti apite. Ndipo Mulungu anapitirira kumamuyankhula iye. Ukuyenera uzipita. Ndipo potsiriza iye anafika pamalo mpaka iye chionetsero. Pamene iye amayenera azipita. Chotero iya anapita ku bodi ya mishoni ya mpingo wake. Ndipo iya anati, Mulungu anditanira ine kuminda ya umishoni komwe uko kunkhalango za Rhodesia. Ndipo mkhalango iyi ndi kwa malungo kutentha kwa thupi, ndipo ndi dzuwa lotentha limenelo mliri ndi khate. Ndi mitundu yonse ya matenda uko mnkhalango iyi kukhala kumene iye ankati akapange akakhale moyo wake onse anagulitsa nyumba yake ndi zonse zimene anali nazo. Chotero abodi ya mishoni ankafuna kumuyesa iye. Ndipo iwo anati, iwo ukutsimikiza tsopano? Iye anati, ine ndikutsimikiza. Iwo anati kwa iye, bwana, kodi mwaganizapo izo motere kuti muli ndi atsikana awiri okongola, ndipo muli ndi mkazi okongola wang'ono, ndipo ngati mwangotero bwanji osangopitako ndi kukaona momwe zilili ndi kubwererako? Iye anati, ayi, Ambuye anandiwuza ine. Oh, izo ndi zenizeni. Iye anati, Ambuye anditana ine. Ndipo ine sindikufuna kusiya nyumba yanga, sindikufuna kusiya mpingo wanga ndi anthu anga. Koma Ambuye anandiyitanira ine uko munkhalango imeneyo. Ndipo iye anati, bwana, kodi mukudziwa kuti atsikana anu wang'ono akhoza kukatenga ntchofu kapena malungo amadzakuda ndi kufa usiku umodzi? Ndipo iye analozera kwa anthu osiyanasiyana amene anataya anawo ana ang'ono amene anawatengera iwo kumeneko pa matenda amene iwo analibe katemera wake. Ndipo anati, taganizirani za khate pa mkazi wanu wang'ono ndi atsikana anu wang'ono adakhala ndi khate ndi dzuwa lotentha limenelo ndi zinthu zimene mukuyenera kukakumana nazo? Kodi inu simukuchita mantha ndi kuopsa kopatengerana anu ndi mkazi kumalo oterowo? Ndipo wamishonare anayima pamenepo, mnyamata wang'onoyo, ndipo misozi inayamba kuyenderera pansi masaya ake. Iye anapotoloka. Iye anati, abale anga, masamphenya anga akuyitana kwa Mulungu. Iye anati, ngati Mulungu wandiyitanira ine ku Africa, ana anga ndi banja loterezeka kwambiri mu Africa kuposa malo aliwonse pa dziko lapansi. Amen. Ndali chiyani chimenecho? Iye anali ndi kiyi wa kuyitana kwake. Iye anali ndi chikhulupiriro muchimene iye ankachikamba. Oh, ine ndinaganiza ndidemanga lokhazikika bwanji pamene ndinamva zimenezo koyamba mtima wanga unagunda ngati mulungu wandilandira ine ku Africa ananga mukhate ndi mlili ndi china chilichonse iwo ndiotetezeka kumeneko kuposa malo ena aliwonse pa dziko lapansi iye anali ndi kiyi ndi zimene zimafunikira ukakhala ndi kiyi sipamakhala mantha sipamakhala kukayikira sipamakhala funso iwe sumaswa kuti umufunse wina aliyense za izo iwe umadziwa ndendende iwe uli nayo iyo mdzanja mwako iwe umadziwa choti uchite amen iwe umadziwa mathero ake umadziwa kuti chitsegocho chitsegulidwa iwe umakhala kuti wangalati zitsulondo ndipo kudziwa kuti ndichitolondola kwenikweni chitseko chitseguka pamene uti uponyere kiyi imenemo ngati mpingo kanangokhala ndi makiyi ngati mpingo kanangokhala ndi kiyi wachikhulupiriro ameneyo ife tikanakhoza kutsegula chitsekwa chilichonse matenda aliwonse mliri uliwonse vula lililonse limene lilipo izo zikanakhoza kutsegulidwa kwa ife ngati tinangokhala ndi kiyi uyu bambo uyu anali ndi kiyi wa mayitanidwe ake ngati mungakhululukire umboni wanga ine ndikukumbukira pafupifupi 15 zaka 17 zapitazo tsopano pafupifupi pamene ambuye ananena kwa ine kumusi uko pa mtsinje pamene iye anatsika mulawira moto lija limene chithunzi chake mumachiona ndipo iye anayankhula ndine ndipo iye anati iwe uyenera kutengera uthenga uwu kuzungulira dziko ndipo ine ndikukumbukira ku Greensmill pamene iye anayankhula kwa ine ndipo ine ndinapita ndipo ndinakawawuza abusa ndipo iwe anandiwuza ine anati bire unadya chiyani usiku umenewo iwe unali ndi malubwelubwe iye anati bwerera ku ntchito yako iwe ukugwira ntchito ku public service company kuli ndi ntchito yabwino bwerera ndipo ukasamalire ntchito yako mwana anati iwe unali ndi malubwelubwe iwe unadya china chake izo sizinandikhumudwitse ine mpangono pomwe pamene ine ndinayamba misonkhano ya machiritso ambiri a inu pano mukukumbukira uthenga wanga mawa uja pamene Davide anapita kukakumana ndi Goliati ine ndinalalikira zimenezo ndipo iwo anandiwuza ine iye anati mutsiku la sayansi ya makono pamene ife tili mitundu yonse yakafukufuku wa mankhwala pamene ife tili ndi madokotala apamwamba pamene mpingo waiwala kale machiritso auzimu ndi zinthu kuchokera zaka zambiri zapitazo iwe upita bwanji pamaso pa chimphona chachikulu ngati chimenecho iwe ungayenda bwanji pamaso pa Methodist, Baptist, Presbyterian ndi ena otero ndipo ngakhala achipentekoste amene anayiwala izo kalekale ndipo anapita kuti zikhulupiriro tawo kodi iwe ukakumana nawo bwanji wofanda chipembedzo kapena china chilichonse choti chikuthandizira iwe kodi iwe ukachita chiyani biu mwina mwake china izo sizinandikubitse ngakhale mpangono pomwe pakuti ine ndinagwira mdzanja langa kiyi ine ndinati iwo anati palibe amene ati adzakukhulupirire iwe sudzakwanitsa kuchita izo palibe amene adzakukhulupirire iwe ine ndinati ine sindikusamala pali chinthu chimodzi chotsimikizika mulungu anandiyitana ine ndipo ine ndiyenera kumapita chifukwa mulungu anandiyitana ine ine ndinagwirizira kiyi iye anali atandiyitana ine iye anali atandionetsa ine iye anali atandiuza ine ndipo ine ndinaona kukhalapo kwake pamene iye anandituma ine ndipo kiyi anali pamenepo abusa anati ndi maphunziro a sitandade 7 ndipo iwe ukupita kukalalikira ndi kukapemphera pamaso pa mafumu ndi atsogoleri ine ndinati zimenezo zili mogwirizana ndi mawu ake pafupifupi nthawi ino chaka chatha kapena sabata kapena ziwiri zisanachitike pamene ine ndinabwera ku mpingo kuno ndikudzakuwuzani inu kuti ambuye mulungu anandipatsa ine masomphenya opita pa ulendo wokasaka ndipo nyama ina yake imene ine ndimati ndikayipeza imene iti idzakhale ndi nyanga za ma-inches 42 pa iyo ndipo ndili pa njira ndikubwerera kuchokera kokatenga nyama iyi pamene iyo ikanakhala itagona mmene kanadzagonera pamenepo manjira ndikubwerera ndinali oti ndipha chimbalangondo chotuwa cha nsonga za siliva ndipo ine ndinapita ku gawo lina ili ndipo ine ndinayankhula ndi munthuyo ndipo iye anati sindikudziwa za nyama ili yonse imene imaoneka chomwecho. Ndipo kunena za chimbalangondo chotuwa, ine sindinachionepo icho. Ine ndinati, koma kwina kwake icho chikuyenera kukhala kuno. Chotero iye anati, ife sitikupita mkomwe mudziko la zimbalangondo. Ife tikupita kutsatira nkhosa pamwamba pa mzere wa mitengo. Chabwino, ine ndinapita ndi iye. Ndipo tsiku lachiwiri kunja pamalo omwewo ndende pamene Ambuye ananena apo panali pali chinyamacho. Chotero pamene ine ndinapita ndikukayigwira nyamayo, ndipo pamene ife tinkayisenda chikopa ndi nyanga ndi zina zotero chikuzichotsapo, iye anati, ine ndikufuna ndikufunseni inu china chake. Inu munandiwuza ine masiku atatu apitawo pamene ife timanyamuka pa msasa nkuti mudawombera chirombo ichi kuti tikamabwerera inu mudzapa chimbalangondo chotuwa cha nsonga za siliva. Ine ndinati, ndizo pakuti atero Ambuye. Anati, ine sindikukayikira. Iye anati, chifukwa nchimwene wanga anali ndi khunyu, ndipo inu munali musanamuonepo iye moyo wanu pamene inu munali kuno nthawi ina. Ndipo inu munandiwuza ine kuti nyamata ameneyo achiritsidwa pamene ine nditachita chinthu china chake. Ndipo iye anatero, iye anati, tsopano koma mbale Branham, ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu. Iye anati, ine ndikutha kuona njira yonse kutsika phiri limenelo kumene kuli mzere wa mitengo akavalo awo ayima. Ndipo kulibeko kanthu kumeneko, kulibeko kachidutswa ka udzu, kulibeko thanthwe, kulibeko kalikonse. Udzu wa Karibal umene ndi wodalika pafupifupi mainches awiri pamwamba pa mizere ya mitengo kwa mailo imodzi kapena kuposerapo pamwamba pa mzere wa mitengo. Anati, kodi chimbalangondo chikhala pati? Ine ndinati, Mulungu ndi Yehova ile. Ngati iye wandiwuza ine kuti padzakhala chimbalangondo pamenepo, pakhala chimodzi pamenepo. Tikutsika phiriro pafupifupi nthawi iliyonse tikafika theka la mayiro kapena kupitirira apo tikamayandikira. Iye anati, mbale Branham, yatsala pang'ono nthawi yoti chimbalangondocho chionekere. Ine ndinati, osadandaula, icho chikhala pano. Ndipo pamene ife tinalimu pafupifupi mayadi 500 kuchokera kumene kunali akavalo, ife timayenera kupuma kenanso ndi nyanga zolemera ndi zinthu pa msana wathu. Ndipo iye anang'ana pozungulira kenanso. Ndipo ine ndinaona nkhope yake pamene iye anali kundiyang'ana ine, ngati kuti pansi mu mtima mwake iye amadabwa. Mwaona, iye anali kuyembekezera kuti icho chikhala pamenepo, koma iye analibe kiyi. Koma mwanjira ina, mwachisomo cha Mulungu, iye sanandiwandilepherapo ine pamene iye anandiwuza ine kuti padzakhala cha nsonga ya siliva pamenepo, ine ndinali ndi kiyi. Sindinakayikire izo mpang'ono pomwe, mpang'ono pomwe. Ine ndinatembenukira kwa iye, ndipo ine ndinati, bad, icho chikhala pamenepo. Ndipo basi pamene ine ndimapotoloka, apo panali chimbalangondocho chidayima pamwamba panthu pomwe pafupifupi theka la mayiro. Iye anavala magalasi, iye anati, pire ndithandize ine ndi cha nsonga ya siliva chachikulu. Mwaona, kiyi, masomphenya, mawu a Ambuye, palibe chimene chingawasinthe iwo kapena kuwaletsa iwo. Chimene mpingo ukusowa usiku uno si maphunziro, chimene mpingo ukusowa usiku uno si chipembedzo, chimene mpingo ukusowa usiku uno si kachikhulupiriro, chimene mpingo ukusowa usiku uno ndi kiyi wa malemba, khomo. Chimene Khristu ndi khomo, ndipo iye ndi mawu. Chikhulupiriro mu mawu a Mulungu wa moyo chimatsegula khomo lililonse. Mulungu, tipatseni ife kiyi, tipatseni ife kiyi. Ahebri mutu wa 12 amati, poona kuti tazingidwa ndi mtambo waukulu wotere wa mboni, tiyeni ife titaye cholemetsa chilichonse ndi kusakhulupirira kumene sikuchedwa kutifowoketsa ife. Ilo limati tchimo, chimene tchimo ndi kusakhulupirira. Mukuona, lilipo tchimo limodzi lokha ndilo kusakhulupirira, ndipo tchimo limatanthauza kuphonya chandamale. Ngati inu mukuombera, inu mwaponya chandamale, kuli bwino muikonze futi yanuyo, mwaona, chifukwa pali china chake chalakwika. Inu mwaponya chandamale, mwaona, bererani ndipo mukayeserenso, mukuona, zikutanthauza kutepenuka, mwaponya chandamale. Pamene iwe ukufuna kuti ukhale mkhristu, ndipo iwe nkubita kukajoina mpingo, iwe waponya chandamale. Pamene iwe ukufuna kukhala mkhristu, ndipo iwe wakonkhedwa mu dzina la Atake, Mwana, Mzimu Woyera, iwe waponya chandamale. Kuli bwino bwerere, iwe sudzakhala pa chandamale. Iwe udzabalalitsa, motsimikiza basi monga dziko. Pali chinthu chimodzi chokha chimene chingakugwireni inu mu mzere wangwiro. Ndicho lemba, Baibulo, mawu, pakuti zonse ziwiri, miyamba ndi dziko lapansi zidzachoka. Koma mawu a Mulungu sadzachoka konse. Chotero, gwirani kiri, chikhulupiriro mu mawu. Ndipo chidutswa chilichonse cha chikhulupiriro chimene inu mukukhulupirira, ndipo sakayikira chidutswa chimodzi, inu mukhoza kutsegula chitseko chilichonse chimene chayima pakati pa inu ndi mdalitso umene Mulungu ali nawo wa inu. Mulole Mulungu atithandize ife kuti tikhale ndi makiyi, ndilo pemphero langa. Tiyeni tiberamitse mitu yathu tsopano kwa mawu a pemphero. Atate athu akumwamba, ife tikukuthokozani inu usiku uno kuti inu mwatipatsa ife kiyi woti atsegule kwa ife chipulumutso. Ine ndikukuthokozani inu chifukwa cha zimenezo Ambuye, kuti ife tapulumutsidwa ndi chifukwa cha kiyi amene takwanitsa kumugwiritsa ntchito mpaka pano. Koma Mulungu, tipatseni ife chikhulupiriro kuti aliwonse mawu awa olembedwa mubukhu lanu ndi tizitsulo tating'ono. Ndipo kiyi uyu wotchedwa Yesu. Khomo ili, ine ndikutanthauza lotchedwa Yesu, ndipo kiyi wotchedwa chikhulupiriro amakhudza mawu aliwonse. Iye amatsegula izo, iye amasunthira kachitsulo kakang'ono kameneko pansi, ndipo ife tikhoza kulowa mu mdalitso umenewo. Atate akumwamba, tipatseni ife makiyi kuti ife tikhoze kukhala ndi chikhulupiriro mu malonjezo a Mulungu, kuti chikhulupiriro chathu chisalephere, kuti ife tikathe kukhala autumiki kwa inu ndi kwa iwo amene ife timayanjana nawo. Tikhulupireni tchimo lililonse la kusakhulupirira kwathu Ambuye. Ndipo tithandizeni ife kuti tikhale anu. Ife tikubwera tsopano kugomera mgonero. Ndipo ine ndikupemphera Atate akumwamba kuti inu mutikhululukire ife zolakwa zathu zonse, kuti tikakhoze kulowa mu chisangalalo cha chiyanjano mozungulira gomera Mulungu. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Ameni. Mbale wanga mlongo, ngati inu muli ndi kiyi wa ku ufumu, kiyi wa khomo, kiyi wa chipulumutso. Mulungu akuthandizeni kuti mutsegule makomo ndi kumulola Yesu alowe. Muloleni iye akupatseni inu zinthu zimene inu mukuzifuna kwambiri. Tsopano, mpindi chabe ife tisanayambe kuwerenga pa mgonero. Ine ndikufuna kuti ndine chinthu chifukwa ndi pa mgonero. Ndipo pamene ife tizibwera pa guwa ili, pali njira imodzi yokha yobwerera. Ndiyo, ngati ife tingagwire kiyi wa chikhulupiriro mʼmanja mwathu, amene amatidziwitsa kuti machimo athu akhululukidwa. Ndipo ngati ife tilibe kiyi ameneyo kuti atsegule chitseko chimenecho kuti machimo athu akhululukidwa, ife tilibe chochita pagomera Ambuye. Chifukwa iye amene adya ndi kumwa mosayenera akudya ndi kumwa chionongeko kwa iye mwini posalizindikira thupi la Ambuye. Tsopano izo zona, ine ndikuganiza kuti tonse ife tikudziwa kuti lero ndi tsiku la mgonero wa fuko lonse. Lero ndi tsiku limene mipingo yonse imatenga mgonero. Ndi tsiku la mgonero wa fuko lonseli. Ndipo ine ndinaganiza kuti chikanakhala choyenera kuti ndiyankhule mawu kapena awiri pa mgonero, ife tisanadye iwo. Pamene abusa, ngati iwo angathe, akhala akupeza malemba pakuwerenga kwa dongosolo la gomera Ambuye. Tsopano mgonero uwu, tsopano sinditenga koma pafupifupi nameni chiteni okha. Gonero uwu umene ife tikukonzekera kuti tiutenge wakhala mkangano waukulu kwambiri mu chiphunzitso chilichonse mu Baibulo. Iwo unali wawo umodzi wa mikangano yawo yoyamba mu mpingo woyambirira. Ndipo lero achiprotestanti a Episcopalian ndi a Methodist ndi ambiri a mipingo ya chiprotestanti angavomereze mokondwera chiphunzitso cha chikatolika cha Roma Katolika ngati iwo angakhoze kulumpha kantunda kakang'ono kamgonero. Koma iwo angavomereze kuti wansembe azikwatira ndi kukhala atumiki. Mpingo wa Katolika unavomereza zimenezo kangapo muzokambirana zawo ndi misonkhano. Iwo amagwirizana pa zimenezo. Ndipo iwo amagwirizana pa matemphero osiyanasiyana. Ndi zina zotero, mpingo wa Chiprotestanti umavomerezana pa zimenezo. Ndipo makatekisimu ndi zina zotero, guwa la ling'ono apa ndi apo, ndipo mpingo wa Katolika umalolera kuchita zimenezo. Koma pamene izo zinafika ku mgonero, apo iwo amalephera. Aliyense amene anayamba wawerengapo mbiri ya kale, amadziwa zimenezo. Koma ndithudi mwakuganiza kwanga, iwo akanakhala ndi zambiri zoti achokepo. Ine ndisanalandire izo, inu mwaona. Chifukwa ilo si Baibulo, koma ine ndikufuna inu munene chinthu chimodzi kwa mpingo wa Katolika. Kodi inu mukudziwa kuti mpingo wa Katolika pachiyambi unali mpingo wa utumwi wa Chipentekoste? Ndithudi unali. Iwo unali chiyambi choyambirira cha mpingo. Ndipo inu mwaona pamene iwo anafika, iwo anapitirira kumachotsera mawu ndi kumalowetsamo nthano. Ndipo ngati mpingo wa Chipentekoste ungakhalepo zaka 100 zina, iwo ngakhale kutali kwambiri ndi Baibulo kuposa momwe mpingo wa Katolika ulili lero, kuchokera kwa momwe iwo ukuyendera tsopano. Zinatengera mpingo wa Katolika zingapo zaka 100 kuti uchoke kwa ilo, zaka 300 kuchokera ku mpingo woyambirira kupita kokapanga bungwe la mpingo wa Roma Katolika kumene iwo anauyambitsa. Ndipo anagwira kubweretsamo olemekezeka akulu ndi zinthu, ndipo iwo anadulapo ichi ndi kuyikamo ichi, ndipo anachotsapo ichi ndi kudzayikapo icho, ndipo anakokera pansi mafano achikunja ndi kudzayikapo zosema za Chikhristu ndi zina zotero. Ndipo basi kumangonyengerera pa izo mpaka iwo atafika kuchimene iwo ali nacho tsopano, mpingo wa Roma Katolika. Ndipo mpingo wa Chiprotestanti wa Chipentekoste kuyambira a zaka 50 zimene iwo wakhalapo ndi pamene iwo unadzagwa kuyambira pamene iwo unaambira, iwo udzakhala maonekedwe oyipa kuposa mpingo wa Katolika muzaka 100 kuchokera pano. Uko nkulondola, amenewo ndi mawu akulu kuwanena. Koma tango yang'anani kumene iwo anagwera. Iwo anapita kumene mubungwe. Iwo anapita mukunyengerera pa ichi ndi icho ndi china chilichonsecho. Ndipo pamenepo iwo akupita, mwaona, akubwerera mbuyo kumene. Koma mgonero umatchedwa mgonero wa Ambuye. Tsopano anthu ambiri iwo amafuna kuti azidya iwo mawa. Sananene mu Baibulo kuti anali kadzutsa wake. Ndipo momwe anthu awa lero, momwe iwo angamanenebe mgonero wa Ambuye, ndipo iwo samatero, iwo adulapo mgonero. Ndipo ausiya iwo ndi kumautcha iwo chakudya cha madzulo za mkutu, mgonero. Tsopano nthawi zonse mkangano mu nthawi ya Baibulo, iwo makhala mkangano nthawi imeneyo. Anthu sanamvetsetse mgonero wa Ambuye. Pamene iwo anabwera pa gome, Paulo anawawuza Korinto amenewo, iwo amabwera ndi kumadzaledzera pa gome la Ambuye. Mwaona, izo sizinamvetsedwe nthawi imeneyo. Iye anati, ngati inu mukufuna kudya, kadyeni ku nyumba. Ndipo chinthu china, iwo sunamvetsetsedwe chimene iwo unali. Ochimwa ndi anthu okhala mu chimo amabwera ndi kudzadya mgonero. Ndipo zimenezo sizinamvetsetsedwe. Mwamuna kumagona ndi amayi ake, amayi womupeza. Ndipo mpingo unali utamuwuza iye za izo. Kumadyabe mgonero pa gome. Ndipo panali magawano pakati pawo. Ndipo amadyabe mgonero. Iye anati, ine ndamvetsedwa kuti mukumayenda monga mitundu ena onse. Ndipo pali makangano pakati panu, monga ziliri ku makamaka nyumba ya Kefa ndi zina zotero. Anati, inu mukuyenda monga mitundu ena onse. Mwaona, izo sizinamvetsetsedwe. Mgonero nthawi zonse wakhala wosamvetsetsedwa. Tsopano ine ndikhoza kumapitirira pa izo kwa maola, koma ife tikuyenera kuti titenge mgonero uwu ndi kutsuka na mapazi. Tsopano iwo anangosiyiratu kutsuka na mapazi, zinangotsala zipembedzo pang'ono chabe. Achipentekoste ambiri anachoka kwa thunthu kwa izo, mukuona. Ndipo izo zikadaliyapobe mu Baibulo basi momwe izo zinalembedwera, mukuona. Tsopano Roma samautcha iwo mgonero, iwo amautcha iwo misa, ndi misa yoyera.
They don't take communion, they take a mass. It's a mass. And a mass
Iwo samatenga ngonero, iwo amatenga misa, ndi misa, ndipo misa imatenga tanthauzo lenileni kuchokera ku ngonero. Misa imatanthauza kuyembekezera. Iwo amatenga misa kuyembekezera kuti pochita izi mu misa kuti Mulungu adzawakhululukira iwo machimo awo. Potenga thupi lenileni la Khristu limene wansembe amatembenuzira ku thupi ndi mwazi wa Khristu, kutenga izo kuyembekezera kuti Mulungu adzawachotsera machimo awo pochita chomwecho. Ndi misa. Achiprotestanti amazitcha izo mgonero. Mgonero umatandauza kubereka kuthokoza. Kuti achiprotestanti akatolika amatenga misa. Munisa akuyembekeza kuti Mulungu awakhululukira iwo zoyipa zawo. Achiprotestanti amatenga izo ndi chiyamiko chifukwa cha chimene chachitidwa kale ndi mgonero ndi Mulungu, kuyankhulana ndi Iye kuti izo zachitika kale. Akatolika amayembekeza kuti zichitika. Achiprotestanti amati izo zinachitika kale. Mkatolika amadabwa ngati machimo ake akhululukidwa. Wachiprotestanti amavomereza kuti wakhululukidwa, kuti Iye ndi mfulu. Ndipo mgonero ndi kuyankhulana ndi Mulungu. Ndipo zipangizo izi zimene timazikenga osali muziyembekeza kuti machimo athu akhululukidwa, koma kuti iwo akhululukidwa chifukwa izo. Chinacho ndi chiyembekezo, ndipo chinacho ndi chikhulupiriro. Wina akuyembekezera kuti akulondola, ndipo winayo amadziwa kuti akulondola. Mubona, winayo wina akuyembekezera chifukwa iye sakudziwa pamene wayima. Winayo amadziwa kuti iye akulondola chifukwa iye amadziwa chimene Mulungu ananena. Ndi zimenezo tu, kusiyana kwake ndi kumeneko. Chokero, pamene iwe ukungoyembekezera, samalani. Koma pamene iwe ukudziwa, ndiye zipitirira. Waona, zikatero iwe uli muchiyanjano ndi Mulungu. Chiprotestanti ndicho, iye amati iye wakhululukidwa ndipo amadziwa izo. Wakatolika ali ndi misa, akuyembekezera kuti akhululukidwa. Izo zili monga chonchi, wina ndi wopemphetsa, akuyembekezera kuti chilichonse chili bwino. Waona, winayo ndi wopemphetsa, akuthokoza chifukwa cha chimene chachitika kale. Iwo onse ndi wopemphetsa, koma winayo akupemphetsa, akuyembekezera kuti achipeza icho. Wopemphetsa winayo akudziwa kuti ali nacho icho, ndipo anamuthokoza iye popereka icho kwa iye. Tsopano pamenepo pali kusiyana, kumenewo ndi mgonero. Inde bwana, wina akuyembekezera kuti wakhululukidwa, winayo akudziwa kuti wakhululukidwa, ndipo akuthokoza chifukwa cha izo. Chotero, mgonero ndi wa Khristu amene abadwa mwatsopano mwa mzimu wa Mulungu. Ndipo kubadwa kwatsopano sizimatanthauza kwenikweni tsopano kuti inu muli ndi mzimu woyera. Tsopano kumbukirani, tsopano ambiri amaphunzitsa zimenezo. Ine sindikudziwa aliyense amene amaphunzitsa izi monga chonchi. Monga mbale wachikulire Agan Bright ananena usiku uja kuchokera paguwa pano. Koma kubadwa mwatsopano subatizo wa mzimu woyera. Maremba samathandizira izo. Ine sindikuganiza, mwaona, mwakuona kwanga kwa izo. Mwaona, ine ndimakhulupirira kuti iwe umabadwa mwatsopano, ndipo ndi chifukwa chake ine ndimagwiritsa ntchito mawu akuti ubatizo mu dzina la Yesu Khristu, koma osati kukusindika. Tsopano Chipentekoste, mpingo wa United Pentecostal, umabatiza mu dzina la Yesu Khristu kukusinthika. Ine sindimakhulupirira zimenezo, ndipo iwo akhoza kumachita zimenezo ngati wakufuna. Koma ine ndimakhulupirira kuti Petro anati, lapani choyamba, madzi samachotsa machimo, mpingo wa Khristu umalalikira izo mwanjira imeneyo. Koma ine ndimakhulupirira kuti kulapa chisoni cha Mulungu. Kulapa kumatanthauza kutembenuka, kubwerera kumene ukuchokera, unaphonya chandamale. Uyambirenso kachiwiri, chitani izo poyamba, ndipo ubatizo wanu mmadzi ndi kutumenera kwa kunja chabe kwa china chake chimene chachitidwa mkati mwako, kuti wamuvomereza Khristu ngati mpulumutsi wako. Ine ndikuganiza kuti ndi mpingo wokha muno siku uno, monga momwe ine ndikudziwira. Ine sindimakhalakhala kuno mokwanira kuti ndidziwe amene amabwera kapena ayi. Ine ndinali ndikutsutsidwa pang'ono kuno osati kale kwambiri pakubatiza munthu kuno mudziwe bamba wachikulire. Ndipo ine ndinapita kwa iye. Iye anali bamba wachikulire wabwino. Ine ndinali ndi mwayi wotsogolera banja lake lonse kwa Khristu. Onse ayiwo kukhala Khristu. Bamba wachikulire uyu anali mwamuna wokalamba wabwino. Ndipo ndinamukonda iye. Chotero, ndinapita kwa iye, ndipo ndinati kwa iye. Ababa, chifukwa chiyani inu simukukhala mKhristu. Iye amandikonda ine. Iye anati, mbale Branham, ine ndidzakhala mKhristu, pamene ine nditi ndidzakhale wabwino mokwanira. Ine ndinati, ndikuwuzeni choti muchite ababa. Inu muyang'ane pozungulira, mpaka inu mutapeza kumene inu mungakhoze kukakhala wabwino mokwanira. Ndiye mundiwuze ine kumene malo amenewo ali. Ine ndikufuna ndidzapiteko nanenso. Ine ndinati, Khristu sanabwere kudzapulumutsa munthu wabwino. Iye anabwera kudzapulumutsa munthu oyipa. Pamene iwe ukuganiza kuti ndiye wabwino, ndiye iye sanabwere kudzakupulumutsani inu. Iye anabwera kudzawapulumutsa iwo amene akudziwa kuti ndi oyipa. Mukuona? Khristu anafa kuti apulumutse ochimwa. Mukuona? Ndipo ine ndinati, ababa, pali nzere pomwe pano. Iye anati, chabwino, ine ndimasuta ndudu izi. Ine ndinati, ine sindiyankhula nkomwe za izo. Iye anati, ine ndayesera kuzisiya izo mbale Branham. Ine ndinati, chabwino, ife sindiyankhula nkomwe za ndudu. Iye anati, chabwino, pamene ine ndingadzathe. Ine ndinati, musati, musanenenso za izo, zisiyeni izo zipite. Ine ndikufuna ndikufunseni inu funso. Iye anati, chabwino, ndi chiyani icho? Ine ndinati, kodi mumakhulupirira kuti Mulungu alipo? Anati, ndithudi, ine ndimakhulupirira izo. Anati, ine ndimakhulupirira zimenezo mwamphamvu monga inu mukuchitira. Ine ndingaganizire, mbale Branham. Ine ndinati, kodi inu mumakhulupirira kuti Mulungu yemweyo anawoloka uthunthu wake ndipo anadzasandulika thupi nadzakhazikika pakati pathu mwa munthu Yesu Khristu kuti adzapulumutse munthu? Iye anati, inde ine ndikukhulupirira zimenezo. Ndipo iye anafa kuti adzapulumutse ochimwa monga inu muliri ndi monga ine. Mukuona? Inde ndikukhulupirira zimenezo. Ine ndinati, tsopano, izo zili monga chonchi. Ife tonse tili mu nyumba imodzi yayikulu kuno, ndipo tili mu ndende. Ndipo ine sindingayime pa ngodya iyi ndikunena kuti ichi chindithandiza ine kuti ndituluke mu ndende. Ine ndiyima pa ngodya imeneyo ndikuti icho chindithandiza ine kutuluka mu ndende. Ife tonse tili mu vuto lomwero. Ndipo munthu aliyense amene anabadwa mʼdziko lino anabadwa mu tchimo, anayambira mu kuseruzika, anabwera mʼdziko akuyankhula mabodza. Iye ndi chigawenga kuyamba ndi kuyamba. Wina anafunsa tsiku lina. Iye anati, mbale Branham, ngati pangakhale kusiyana kulikonse pakati pa Adamu ndi Eva ndi ana awo lero, ngati iwo akanakhala onse amaliseche akuyenda mu, kodi matupi awo angakhale ofanana? Ine ndinati, ayi bwana, ife tinali tikubwera ku nyumba kuchokera kokasaka gologolo. Mbale Fred ndi ine, ndi gulu la iwo. Ine ndinati, ayi, iwo sangakhale ofanana. Anati, mukutanthauza kuti Eva sangakhale mkazi ngati ana ake akazi ndipo Adamu sangakhale mwamuna ngati ana ake amuna? Ine ndinati, mu mbali zambiri koma osati mu mbali zonse za thupi. Iye anati, kodi kusiyana kwake kungakhale kotani? Ine ndinati, iwo sangakhale ndi mchombo uliwonse. Iwo anachita kulengedwa, kulondola. Iwo sanalumikizidwe kwa chilichonse. Kokhakokha ngati icho chili pamenepo pa chilichonse chimene chabadwa mʼdziko lino zimasonyeza kuti ndi chigawenga kuyamba ndi kuyamba uko nkulondola. Ine ndinati, ndithudi pali kusiyana. Iwo sangakhale ndi mchombo. Iwo sanalumikizidwe kwa mkazi aliyense kuti abwere kuno. Mwaona? Mulungu anawalenga iwo. Sopano, ine ndinati, ine ndikufuna kunena china chake. Munthu aliyense mnyumba ya ndende muno amene ali woyera ndani? Ndi ndani amene sangabadwe mwakugonana? Ndi ndani amene angamuthandize mzake mosasamala chimene iye ali? Ife tonse tili mu ndende yomweyi, koma Mulungu anadzipangira yekha chimodzi cha zolengedwa zake ndipo anabwera kudutsa kugonana kudzera mʼmagazi oyera amene iye anawalenga yekha. Ndipo kudzera mʼmagazi amenewo iye anatiwombola ife. Ine ndinati, ine mukukhulupirira zimenezo ababa? Iye anati, ine ndikukhulupirira zimenezo. Ine ndinati, Khristu anafera munthu oyipa ngati ine. Tsopano, pali njira imodzi yokha yochitira, palibe chimene inu mungachite. Iye amabereka izo kwa ino simungayenere izo palibe chimene mungachite kuti mupeze izo iye amangobereka izo kwa ino kodi inu muvemereza zimene iye anakuchitirani inu kuti akuchotseni inu ku Gehena. Iye anati ine ndichita zimenezo. Iye anati koma ngati ine ndikanangothana ndi ndudu izi. Ine ndinati ndudu zizisamalira zokha. Inu basi ine sikikufunsani inu. Ine sindine wa malamulo. Ine ndimakhulupirira mu chisomo ndipo onse amene Atate andipatsa ine azadza kwa ine. Ine ndinati ngati inu mukukhulupirira zimenezo ndi mtima wanu wonse. Iye anati ndi mtima wanga wonse ine ndikukhulupirira zimenezo. Ndiye kodi inu muvomereza izo pa maziko amenewo kuti sindinu woyenera izo koma iye ndi amene ali woyenera. Musadziyangane nokha, muziyangana pa iye chifukwa inu simungachite kanthu nokha. Ziyang'anani pa iye amene anakuchitirani inu china chake nanga bwanji iye. Iye anati iye ndi woyenera. Ine ndinati ndi zimenezo tu, ndiye mulandire chimene iye akukupatsani inu. Iye anati ine ndikutero. Ndipo ine ndinamubatiza iye mu dzina la Yesu Khristu. Ndipo iye anachoka pano ndipo anakayatsa ndudu. Masabata angapo apitawo ndinali kumudzi kwawo. Ine ndinaona masomphenya usiku wina amtengo wobiriwira nthawi zonse ukudulira utatembenuzidwa chadodolidwo. Ine ndinaona mabolodi atakhomedwa pa iwo. Pafupi ndi bolodi lomaliza panali bolodi lodziwika bwino, ndipo pansi pa bolodi limenero munsi momwe chakumapeto kuthamangira monga chonchi mtengo unathyoka kumeneko. Ndipo liwu linati umayenera kukhala iweyo kapena zimenezo ukanakhala uli iweyo. Ndipo baba Cox anagwa anaphwanya nsana wawo mkati umo. Ndipo chotero mawu otsatira iwo anawabweretsera ndudu zawo pamene iwo anali pakama. Chikhumbo chinali chitawachokera iwo. Masabata apitawo iye sanalawepo imodzi, sakufuna ngakhale imodzi kapena china chilichonse. Mukuona? Ndipo ine ndinamuona iye kanthawi kapitako pamene manja ake anali atangokhala bulauni paliponse. Masabata angapo apitawo ndi ndudu. Ndipo tsopano iye sangathe kupirira nkomwe kuti imodzi ikhale pafupi naye. Ikani zinthu zoyambirira patsogolo. Musamayesere kuti mukhale wabwino. Ndinu oyipa kuyamba ndi kuyamba, ndipo palibe chimene mungachite. Pali mzere wolekanitsa, ndipo anthu onse ali mbali imeneyo. Tsopano pamene ine ndinabadwa mdziko lino, izo zinali pakati pa chikwati chopatulika pakati pa abambo anga ndi amayi. Mimba mwake munali dzira. Muzokhudzira za abambo anga munali khungu la magazi. Moyo wanga uli ndi khungu la magazi limenero, osatira dzira la amayi anga, la khungu la magazi la abambo anga. Ndipo pamene khungu la magazi limenero linapita pa malo ake woyemera kukakumana ndi dziralo, pamene izo zinatero chilengedwe chinalamulidwa kwa Mulungu kuti chindipatse ine thupi. Ndipo kenako zitatero ndiye ine ndinabadwa mtundu wa anthu. Ine ndinapatsidwa mwayo wodzakhala munthu wa nzeru monga anthu amakhalira, kumene ine ndikhoza kuyendetsa galimoto kapena ndikhoza kuchita zinthu monga momwe anthu amachitira, kuyenda, kuyankhula, kuyendetsa galimoto ndi zina zotero. Ine ndinapatsidwa zimenezo chifukwa ndinabadwira mu banja la anthu. Ndipo ndinapatsidwa mphamvu za nzeru kuti ndidzakhale munthu. Tsopano pamene ine ndinadzabadwa mʼbanja la Mulungu, ine ndinabwera mwa magazi. Magaziwo anadzandipatsa ine moyo. Ndiyeno ine ndinadzakhala moyo mwa Khristu. Iye anadzandibatiza ine ndi mzimu woyera ndi mphamvu kuti ndikhale mwana wa Mulungu. Tsopano monga momwe ndingathe kuyenda kuyankhula ngati munthu, kuyendetsa galimoto yanga ngati munthu, tsopano pamene ine ndinayambira mzimu woyera, ine ndinayambira mphamvu yotulutsa ziwanda, kuyankhula ndi malilina atsopano, kulalikira uthenga, kuchiritsa odwala. Ine ndabatizidwa osati kubadwa koma kubatizidwa. Anasonkhana mchipinda cha pamwamba onse akupemphera mu dzina lake. Anabatizidwa ndi mzimu woyera ndipo mphamvu ya utumiki inabwera. Amen. Inu mumakhulupirira ku moyo wa muyaya ndipo mwabadwa mwatsopano mwa chikhulupiriro chanu. Yesu anati mu Yohane woyera 5:24, iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira iye amene anandituma ine ali nawo moyo wosatha. wosali mzimu oyera wangu okhala ndi moyo wosatha basi iye wababira mu banja la mulungu ndipo kenako amabatizidwira mu mzimu oyera ndi mphamvu ya nzeru zachikhulupiriro kuti akakhulupirire uthenga ndi kuyika iwo poti uzigwira ntchito ndi kuupanga iwo kuti uzichita bwino amen zikatero iye amachita ngati mwana wa mulungu ndiye iye akhoza kutulutsa ziwanda yesu anati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo kugona mu dzina langa iwo adzatulutsa ziwanda adzayankhula ndi malilime atsopano adzagwira njoka adzamwa zinthu zakupha maona iye amalandira mphamvu mwa mzimu woyera kuti achite zinthu izi tsopano pamene iye anapita iye anati ndikoyenera kwa ine kuti ndizipita pakuti ngati ine sindichokapo mzimu woyera sudzabwera mukuona ndiye pamene iye adzabwera iye adzalitsutsa dziko za tchimo ndipo adzaphunzitsa chilungamo ndi kudzakuonetsani inu zinthu zili mkudza ndiwo masomphenya iye azidzatenga zinthu zimene ine ndakuphunzitsani ine ndi kudzaziwulula izo kwa ine mawu omwewo kuti iye wabwera palibe munthu angathe kuwamvetsa mawu kunja kwa ubatizo wa mzimu woyera ndipo pamene munthu anena kuti ali ndi ubatizo wa mzimu woyera ndipo nkumatsutsa mawu kukhala olondola pali china chake cholakwika paulo anali wotsutsa wa chipangano chatsopano izo sichoncho chipangano chatsopano chinali chisanalembedwe paulo anali wotsutsa chikhristu saulo ndipo pamene iye analandira mzimu woyera iye anapita zaka zitatu ku asia ndipo anakaphunzira malemba chifukwa iye anaphunzitsidwa pansi pa gamaliele mphunzitsi wamkulu kenako pamene iye anadzabwerera ndipo padapita zaka 14 mtsogolo iye anapita akulakumana ndi petro ku yerusalemu ndipo anapeza kuti iwo anali mawu pa mawu uthenga wofanana mulungu yemwere amene anamupangitsa petro kulalikira pa tsiku la pentekoste ndipo auza iwo kuti alape ndi kubatizidwa mu dzina la yesu khristu mzimu woyera omwewo unalulaiza kwa paulo ndipo iye anawauza iwo mmachitidwe 19 iwo anabatizidwa kale nthawi ina ndi yohane anati inu mukuyenera kuti mubatizidwenso kachiwiri mu dzina la yesu khristu mukuona maona mzimu woyera umakhala molunjika ndi malemba chikhulupiriro chake mwa iwo chimatsegula chinsinsi chilichonse amen baibulo linati mu yohane woyamba 5:7 pali atatu amene amachitira umboni kuyamba atate mawu amene anali khristu ndi mzimu woyera atatu awa ali mmodzi ndipo alipo atatu amene amachitira umboni pa dziko lapansi madzi magazi mzimu atatu awa si mmodzi koma amavomerezana mwa mmodzi tsopano inu simungakhale ndi atate popanda kukhala ndi mwana inu simungakhale ndi mwana popanda kukhala ndi mzimu woyera iwo ndi mmodzi koma inu mukhoza kulungamitsidwa popanda kuyeretsedwa ndipo inu mukhoza kuyeretsedwa popanda kukhala ndi mzimu woyera kuyeretsedwa ndi mwa magazi kupyolera mu magazi mumabwera moyo mukuona ndipo mzimu woyera ndi mphamvu ya mulungu mwaona mphamvu yoperekedwa kwa mpingo inu mudzalandira chiyani mphamvu machitidwe 1:8 zitatha izi mzimu woyera utabwera pa inu inu mudzalandira mphamvu osati inu mudzabadwa mwatsopano inu mudzalandira mphamvu mzimu woyera utadza pa inu zikadzatero inu mudzakhala mboni zanga mu Yerusalemu Yudeya ndi Samariya kufikira ku malekezero a dziko lapansi mukuona inu mumalandira mphamvu mutalandira mzimu woyera koma choyamba inu mukuyenera kulandira mzimu woyera ndipo imeneyo ndi mphamvu ya mulungu maona kuti ionetsere ndi kuonetsera ndinu monga inu munali munthu ndipo munaphunzira kuyankhula ndi kuyenda ndi kuchita zinthu zimene anthu amachita pamene inu mubatizidwa ndi mzimu woyera inu mumapatsidwa mphamvu kuti muzichita ngati ana amuna ndi akazi a mulungu nzosadabwitsa anthu amapanga ndi kumachita momwe iwo akuchitira lero iwo sanadzazidwepo konse ndi mzimu woyera ngati iwo akanatero iwo akanamachita mosiyana iwo amadzinenera kuti ali nawo koma yesu anati ndi zipatso zawo mwidzawazindikira iwo chotero inu mungachite motani izo inu mwaona izo zonse zangosokonekera mukuona koma bwererani kuzoona tsopano ngati inu mukuyenda mowongoka ndi kudzinenera nokha kuti ndinu mkhristu ife tikukuyitanani inu usiku uno kugomera ambuye lero mosakayika mgonero watengedwa kuzungulira fuko lonse ena a iwo mwa njira ina ndipo ena mwa inzake koma ine ndikuganiza njira yabwino yochitira izo ndipo tsatira malemba basi momwe iwo ankachitira mu malemba ine ndikuganiza izo zingakhale zokwanira kodi inu muli ndi baibulo lanu mbale neville Mbale neve utsobano awerenga malemba.
In the 11th chapter of 1 Corinthians, beginning at the 23rd verse. For I have received the Lord
that the Lord Muzikira ichi tawi zonse inu mukamwa muchikumbukiro changa pakuti mukamadya mkate uwu ndi kumwa chikho ichi inu mukuonetsera imfa ya Ambuye mpaka iye adzabwere. Chomwecho aliyense wakudya mkate uwu ndi kumwa chikho ichi cha Ambuye mosayenera adzakhala ndi mlandu wa thupi ndi mwazi wa Ambuye. Koma munthu adziyese yekha ndipo chotero adye mkate umenewo ndi kumwa chikhocho. Pakuti iye amene adya ndi kumwa mosayenera adya namwera chionongeko kwa iye yekha posalizindikira thupi la Ambuye. Chifukwa cha ichi ambiri ali ofoka ndi odwala pakati pano ndipo ambiri agona. Pakuti ngati ife tikanati tidziweruze tokha ife sitikanaweruzidwa. Koma pamene ife tiweruzidwa, ife timalangidwa ndi Ambuye kuti tisadzaweruzidwe limodzi ndi dziko lapansi. Nthawi zonse ndi chinthu choyera chotero, chinthu chopatulika chotero. Ine ndikuganiza ife tikuyenera kuweramitsa mitu yathu tsopano mupemphero lakachetechete. Inu mundipempherere ine, ine ndikupemphererani inu. Tiyeni tipemphererane wina ndi nzake kuti Mulungu atichitire ife chifundo zolengedwa zosayenera.
Partake of this great sacrament.
Amene tatsala pang'ono kuti tidye nawo chopatulika chachikulu ichi pokumbukira imfa ya Ambuye wathu.
This prayer of confession we offer to you, our Father, upon your golden altar with our sacrifice.
Pemphero ili la chivomerezo tikulipereka kwa inu Atate athu pa guwa lanu la golide ndi nsembe yathu Ambuye Yesu. Ife tikupempha izi mu dzina lake. Amen.
I believe the elders will take their place and they'll the church and they'll bring the people up as they come.
Sobano, ine ndikukhulupirira akuluakulu atenga malo awo ndipo iwo mpingo ndipo iwo aziwabweretsa anthu pamene iwo akubwera mzere ndi mzere kungonero. Nthawi zonse ndimaganizira za nyimbo ija. Wogondedwa mwana wankhosa wakufa, magazi anu ofunika sadzataya konse mphamvu yake. Mpaka mpingo wonse wowomboledwa wa Mulungu udzapulumutsidwe kuti usadzachimwenso. Tiyeni tiweramitse mitu yathu. Atate wachisomo ndi woyera, Yehova wamphamvu zonse wankulu, tumizani madalitso anu pa anthu anu pamene ife tikuyembekezera. Tikhululukireni machimo athu ndipo tsopano tikupereka kwa inu chopatulika ichi, vinyo uyu, mphesa zimene zinabzalidwa ndi manja atumika amene anaphwanya izi pamodzi ndipo zinapangidwa kukhala vinyo pachifukwa chimene ife tikumubweretsera iye kwa inu kuti iye akathe kuyimira kwa ife magazi a Ambuye wathu Yesu Khristu. Ine ndikukupemphani inu Atate kuti mumuyeretse vinyo pa cholinga chimenecho. Mutikhululukire tchimo lathu lililonse ndipo mulole munthu aliyense amene ati alandire vinyo uyu kuthukirawo, mulole iwo akakhale ndi thanzi, mphamvu ndi chipulumutso kuchokera kwa inu. Perekani izi Ambuye, ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Ameni. Baibulo linanena kuti pamene iye ananyema mkate ndi kuudalitsa iwo anati, tengani ndipo idyani, ili ndi thupi langa limene lanyemedwera inu, ichi muzichita muchikumbutso cha ine. Ndipo pamene ife titenga timibulu tating'ono iti ta mkate wopatulika umene umapangidwa wopanda chotupitsa, umapangidwa ndi a Khristu, umapangidwa chifukwa iwo iwo mayemera thupi la Khristu. Ife timamva kuti anali wophunzira a tsiku la Khristu kapena tsiku la mpingo amene anatenga zidutswa izi ndi kukonzekeretsa mgonero pa mgonero wotsiriza pangonero wotsiriza wa Khristu. Ndipo kutsika kudutsa mu Baibulo anali wophunzira amene ankatumikira zinthu izi kwa anthu. Ndipo lero ophunzira athu wa tsiku la makono, abale athu pano ampingo, ophunzira acholinga ichi amatumikira kwa anthu. Ndipo iwo azitenga zidutswa izi ndi kuzipereka izo kwa anthu. Ndipo tsopano pamene inu mukulandira mkate uwu, muzikumbukira iwo ukuimira mwana wa nkhosa. Zaka zapitazo pamene mwana wa nkhosa wa Israeli anawambidwa pa moto ndipo ankadyedwa ndi masamba owawa, anthuwo anapeza mphamvu. Nsapato zawo sizinkatha, zovala zawo sizinkapereperseka. Monse kudutsa mulendowo mpaka atakafika ku dziko lawo lolonjezedwa. Mulungu atisunge ife athanzi okondwa tikumutumikira iye mpaka tidzafike ku dziko lolonjezedwa limene iye watipatsa ife. Tiyeni ife tipemphere. Atate akumwamba, chisomo pamene ine ndimayankhula usiku uno za loyera lija, thupi loyeretsedwa la Ambuye wathu, mwa yemwe munkakhala chidzalo cha umulungu, pamene ine ndiganiza za thupi limenero likukokedwa ndi kuswedwa, ndipo magazi akuukha, msana wake ndi nthiti zake zikuonekera zipyera mwamba ndi pansi pa msana wake, pamene ndiganiza za mkate wa magwinya uwu womenyedwa ukuimira ilo, izo zimabwera mwatsopano mitima mwathu. Ife tikuyika mitima yathu Ambuye pa guwa lanu usiku uno, tikhululukireni ife o Mulungu. Ndipo mulole mkate wonyemedwa uwu pamene ukulowa mkamwa mwa awa antchito anu, ndipo mulole iwo azindikire kuti linali thupi lanu lofunika limene linatunduzidwa ndi kuvulazidwa. Ndipo ndi mikwingwirima ife tachiritsidwa. Perekaniza Ambuye, muyeretse mkate wopatulika uwu kwa cholinga chake. Ife tikupempha mu dzina la Yesu. Ameni. Ingodikirani miniti.
It is not closed communion. Every Christian believer is welcome to the table of the Lord to have this fellowship with us.
Iwo singonero wozitsekera. Aliyense amene ali mkhristu wokhulupirira ndi wolandiridwa kugomera Ambuye kuti adzakhale ndi chiyanjano ichi limodzi ndi ife.